Asibe silokhu simile futhi sikhothamisa amakhanda ethu.
Lord Jesus, we are grateful to thee.
Oh, si Jesu, siyakubonga kulokhu kusa ngenhlanhla yokungena ebukhoneni bakho endlini yakho. Lapho abantu bakho bebuthene khona egameni lakho futhi konke kungokwakho Nkosi. Ngakho sizinikela kuwe manje ngokuba nokulindela lukhulu esinakho ezindizweni zethu ngenkonzo ngalabo abangena uNkulunkulu futhi bengena Kristu ukuthi bazosindiswa nabagulayo bazophiliswa nabangcwele bazobusiswa siphe khona Nkosi. Bese kuthi ke ekugcineni sizokhothamisa amakhanda ethu ukuzithoba futhi sinike wena udumo ngakho konke lokho okwenzayo ngathi ngalolu suku ngokuba kusegameni likaJesu sicela ngalo. Amen. Ningahlala phansi. Ngibonga ngempela ngenhlanhla yokuba lapha futhi namhlanje. Nangani bantu ohambe ibanga elide kangaka ukuba nizele umlayezo ngenkonzo kulokhu kusa. Ngiyazi anizelanga khona nje ukuba nibone noma nizwe mina, nizela ukuzohlangana nenkosi uJesu. Futhi ngakho ngethemba ukuthi izoninika isifiso senhliziyo yenu. Manje sengibuyile, ngiyabuya ngithatha umndeni ngiwuyisa eTucson ngase ngibuya. Ngikhathele futhi ngikhandlekile futhi kade ngihamba lonke ihlobo kusukela ngoJanuwari odlule. Futhi manje ngifikele ukuya ezansi eKentucky kuleli viki ukuba ngiyozingela nabanye abangane ukuzama ukuziphumuza kancanyana. Kungenza ngikhuliswe imizwa kakhulu impela niyazi. Ngakho ngi-ubhili nami sobabili sesida siphele. Ngakho sikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzosisiza kuleli viki ukuba siziphumuze. Inkosi ithanda, ngifuna ukubuyela lapha futhi ngesonto elizayo uma inkosi ithanda. Futhi ngifuna inkonzo eyispesheli ngesonto elizayo. Ngifuna ukwenza into ethize ehluke kancane kunejwayelekile. Manje ngikhipha lokhu ukuze abantu abebe ngahle bangabi nalo isasasa bengezukudingeka ukuba beze. Kodwa sihlala njalo sikhulekela abagulayo inkosi ithanda uma abantu beza. Futhi ngesonto elizayo ngifuna ukuthola ukuthi yini esezinhliziyweni zenu zonke. Ngifuna nibhalabhale namhlanje uma senihamba futhi nikubeke phezu kwedeski. Nomfowethu Neville uzozinika uBilly Paul naye kimi okusenhliziyweni yakho. Uthi nje uma kungumbuzo weBhayibheli ngokwejwayelekile nginakho ngaleyo ndlela. Ngizokuvula ukuthi ukuqhubeka kancane manje. Mhlawumbe kukhona inkinga ethize enhliziyweni yakho wena ongakwazi ukwedlula kuyo ngandlela thize. Njengaleyo onayo mhlawumbe inkathazo yezasekhaya. Awudingi ukusayina igama lakho kuyo. Kodwa nje umyeni wami wenza ukuthi nokuthi futhi kuyangivimbela. Umkami wenza ukuthi nokuthi futhi kukhona into ethize eyenzeka empilweni noma into ethize niyazi lokho nje okusenhlizweni yakho into ethize ekukhathazayo. Ngicabanga ukuthi lokho bekungaba kuhle, nicabanga kanjalo na? Manje ke nje tholani lapho futhi mhlawumbe nibuza umbuzo futhi ngingahle ngiphendulele omunye umuntu niyabo bangahle babe nenkathazo efanayo. Futhi nje lokho okusenhliziyweni yakho ukufishanisa impela nje ngakho konke okunokwenzeka njengokuthi nginomntwana obonakala ehamba ngokungafanele nje kufanele ngenze njani na? Ngino nomyeni ongakhonzi nami uyangidlobela kufanele ngenze njani na noma inkosikazi ngokufanayo noma niyazi iBhayibheli lisho lokhu kwenye indawo nalokhu kwenye indawo angikuqondi leze ngithanda ukwazi ukuthi lisho ukuthini futhi ngifanele yini odabeni lomkhristu uma ngisebenza eofisi nobasi usho izinto ezinje nezinje futhi ungicela ukuba ngiye naye ephathini futhi kule phathi bayabuza kufanele ngenze njani na niyabo nje niyazi izinto ezingezisemqondweni womuntu sifuna nikwenze futhi ngakho ke khona ke ngifanele ngibuyele emuva ke emva kwalokho eArizona futhi ngicabanga ukuthi ngiyothola ithuba ukuba ngithi ukunisiza ukuba nikonde nokwedlula konke engingakwenza ngingathanda ukuba nazo zibe ningi impela njengoba bengingaba nazo epulpit namhlanje ningakwenza akahambi. Ibhaleni nje bese nibeka phezulu lapha futhi futhi umfowethu Neville noma omunye wabo uzozinika mina. Futhi leli viki ezansi entabeni ngizoba nethuba kuba ngiyitadise bese ngiyikhulekela bese nginitholela impendulo yangokumbhalo kukho konke engingakwenza ukuba nginisize. Ngokuba yingakho sibuthene lapha ngokuba sisizane niyabo. Ngisiza njengoba ningikhulekela futhi ngithemba ukuthi nginganisiza. Manje bese-ke ningakhohlwa kulokho kuzoba ngesonto elizayo ekuseni. Futhi manje namhlanje siyizivakashi nathi njengokwejwayelekile. Futhi bangaki osuka ebangeni elingamamayela angaphezu kwekhulu phakamisa isandla sakho. Lelo amashumi ayishiyagalolunye nesishiyagalolunye amaphesente lebandla. Emasontweni ambalwa edlule ngathi bangaki ovela kude le noma okuthize futhi angitholanga zandla ezivela eJeffersonville. Ngosuku olulandelayo ngasithola nokho bathi mfowethu Branham zonke izivakashi ziyangena base bethi siyazidedela nje zithathe indawo yethu enkonzweni. Ngakho bathi ziyafika amakhulu ayafika futhi awakwazanga ukungena athi ngoba sizibonile izivakashi yabo. Manje lokho kuhle kubantu ba Jeffersonville ngapha siyabonga ngalokho. Jeffersonville ne-New Albany nabantu abazungezile siyabonga ngalokho. Bangaki uvela kude ngamamayela ayinkulungwane? Hey, bangaki uvela kude ngaphezu kwamamayela ayinkulungwane? Phakamisani izandla zenu. Oh, bakithi lokho kuhle lokho ngesonto ledlule kwase kwedlule iviki ngakhuluma ngendaba ikhaya lesikhathi esizayo lomlobokazi nomyeni. Futhi ngicabanga ukuthi sasivela endaweni engamamayela angamakhulu ayishumi nesihlanu isikwele ukujikeleza. Futhi kwenzeka ukuba kube yileso kwakuyisilinganiso impela somuzi engangikhuluma ngawo amamayela ayisikwele esingamakhulu ayishumi nesihlanu. Kade ngizitika ngalokho selokhu kusukele lapho. Ngazi ukuthi uma lokhu ukuphila sekuphelile ngiya kulowo muzi. Ngiqonde kulowo muzi futhi akukho okunye okunendaba. Uma ke ilanga lingakhanyi namhlanje noma kusasa lingafiki neze kwenza mehluko muni na? Sinekhaya indawo yokuphumula. Sikhathele noma singakhathele sisalokhu sineyondawo yokuphumula. Wena uthi lelo yiphupho lekehla qhabo akusilo akusilo iqiniso leBhayibheli. Ngobunye ubusuku emva kokukhuluma lapha kwakukhona indoda eyaphuthuma ijika emva komsamo lapha lapho ngiphuma ngomnyango kuzanywa ukuba ngikhishwe ngiye emotweni. Nalo mfosi emncane wathi ngifuna nje ukusho izwi elilodwa kuwe. UBhili nabanye babazalwane bezama ukungithatha bangiyise emotweni. Yathi ngingalisho nje izwi elilodwa na? Ngathi qhubeka usho mnumzane. Yayisithi ubukhuluma kulo busuku ngokubhavumulela labo besifazane ngendlela abebegqoke ngayo begqoke lezo zingubo. Yathi indoda eyintanga yenu ibingakucabanga lokho kodwa ukuba ubuyintanga yethu ubuyocabanga okwehlukile. Ngathi neminyaka emingaki na? Yathi nginamashumi amabili nesikhombisa. Ngase ngithi ngangineshumi iminyaka eyishumi nanhlanu ngimncane kunawe ngangishumayela into efanayo yabo. Ngathi kuyilokho kusenhliziyweni yakho mfana, amehlo akho abona ngenhliziyo yakho. Futhi yavele yagobisa ikhanda layo yase isuka ihamba. Nkagele akusekho mpendulo kulokho niyabo. Kuya ngokuthi okuphakathi lapha yilokho okuzophumela lapha nalapha. Niyabo uJesu wathi uma usho okwehlukile kulokho okuphakathi lapha khona-ke uba ngumzenzisi. Ngiyajabula kulokhu kusa ndawothize ebandleni ukuba nomngani wami oligugu elikhulu umfowethu umfundisi ohloniphekile u-Eddie Biskell nomkakhe nabantwana. Ngibona sengathi bangene emhlanganweni kulokhu kusa. Eddie ukhona na? Bengicabanga ukuthi awu mhlawumbe akakutholanga ukuthi eze mfowethu. Oh yebo le. Manje lelo akusilo ikhona lika-amen eli wemukelekile phezulu lapha emsamo kanye nathi abefundisi uma ufuna ukuza. bese manje ke besise umfowethu Edi wayekhona ngenkathi inkosi inginika umbono mayelana nebhere nenyamazane iKaribu bangaki okukhumbulayo lokho ngenkathi nginitshela na kulungile wayelapho wayengumfo omncane egqoke iyembe elisikoshi umfowethu Edi Biscuit futhi wamalapho lapho wayesebuza ngababuza ukuthi babenalo yini iyembe eliyisikoshi noma imuphi wabo cha akekho owayenalo ngathi awu kungahle kufanele kube iyembe eliyisikoshi kuzoba khona enkulu inyamazane igrizzly enezihloko ezisasiliva nolunye uhlobo lesilwane esinama intshi angamashumi amane nambili phezu kwezimpondo zaso kanje sasibukeka sifana nenyamazane idiye futhi lokho kwakucishe kube izinyanga ezisithupha ngasho lapha niyazi ngaphambi kokuba kwenzeke ubude zicishe zibe ngaka use-eli kunalokhu onyakeni ngaseke ngimenywa phezulu lapho kule ndoda ukuba ngiyozingela angikaze ngibuyele kulelozwe ngibuyele lapho esaya khona futhi ngakusho kodwa umkhondo omncane lowo uphezulu le emgwaqeni omkhulu wase-Alaska lapho okungekho lutho khona ngaphandle kwamahlathi nezintaba nezilwane futhi ngalowo busuku kuyikharaveni ngenkathi ngitshela umfowethu ubhisikeli emumva lapho nomfowethu Southwick wathi awu ngisenyukela ezweni lezimvu wathi singeke sibe phezulu lapho ngase ngithi yebo ngase ngithi kwakungabanye babafu abancane owayenami owayembethe iyembe elisikoshi akukho muntu owayeneyembe elisikoshi umfowethu ubhisikeli wayengenalo akukho namunye wethu owayenalo busuku besibili phezulu kade sikhona sabona inqama iphezulu le phezulu komugqa wemithi yokwenza amapulangwe manje lokho kuphezulu le lapho umuthi wamapulangwe ongamili ngisho khona lapho okungekho lutho khona kodwa inyamazane iKaribu nemvu futhi sasibone kude le futhi emgwaqeni ezansi ngaleyo ntambama umfowethu Biscuit wayekhubeke emanzini wayeseba manzi ngokuso kulandelayo savuka kusesekuseni sase siqala ukulandela izinqama esasicabanga ukuthi sasizozithola futhi kweyakhe sasukuma lapho futhi sasi sesilidlile idina lethu futhi asizitholanga izinqama nomfowethu Biscuit wayesanda kudubula inyamazane iKaribu ngakho kwase kuthi mina ngiqalaza sase senyuka umfowethu Southwick wathi kimi wathi ngikholwa ukuthi uma ufuna kuhamba uqonde kahle umfowethu Branham sizohamba siwele lentaba ezansi kulowo mnqamulo lezo zinqama ngahle ukuba zawelela lapho kula kuluhambo olude kodwa akubi mnyama mhlawumbe size sihambe kakhulu isikhathi mhlawumbe kungeleshumi noma eleshumi nanye ngqo ngezinye izikhathi futhi kuhambo oluhle olude phezu kwalezo zintaba ezinamadwala ngithanda ukuhamba futhi ngakho nje simi lapho sigaxene zombili izintshebe zethu seziba mpunga sigaxene sikhala futhi sazi singathi mfowethu but ngethemba ukuthi ngelinye ilanga esikhathini esiyiminyaka eyinkulungwane ngingazihamba zonke lezo zintaba lapho wathi ngethemba ukuthi nginawe mfowethu Branham futhi sasimi lapho nje sijabula enkosini futhi ngizithanda kahle kakhulu izintaba sasesehla ke lokho kungenkathi umfowethu Biscuit lapho edubula inyamazane iKaribu lokho uyisithunywa senkolo kumandiya futhi wayefuna ukupha amandiya akhe lokho ngakho sehla sadla idina lethu sasesihlenza inyamazane iKaribu sasesibuya upat nami sasenyuka sinqamula intaba futhi ngenkathi kwenzeka sibuka ngale nasebangeni ngeziboko zami ngasibona lesisilwane engangisibonile endaweni nje obona kuyo ndawo zonke njengoba ngantshela lapha umfowethu Biscuit lapho emi eduze kwethu ngo futhi ngakho ngathi naso leso silwane wayesefaka izibuko wayesethi ngenkulukazi endala enyamazane iKaribu eyinkunzi enkulukazi ngase ngithi angikaze ngibone ngangicabanga ukuthi zazinezimpondo eziyisikwele kodwa lena yayinezixhobo yayingumfo obukeka eyinqaba njengoba ngabona nje embonweni angikaze ngidubule enyamazane iKaribu ngaphambili Ngakho awathi uma inkosi ikunika yona wathi ukhona nje ngathi yebo lokho ubezelekile kuba kube yiyo into kuphela engimangalayo ngayo ilelo yembe elisikoshi ngase ngiqalaza nomfowethu Edi kufanele ukuthi lafakwa umkakhe wayelapho kanye naye ufanele ukuthi walifaka esikhwameni sakhe sewuli ngenkathi ebamanzi kuthangi wayeshintshe amayembe futhi kwakukhona iyembe elisikoshi ngathi yilo leli ngenkathi ngiwelela futhi ngathola inyamazane ikaribu yena ubhadi wathi kimi wathi manje mfowethu Branham uthi lezi zimpondo zingama intshi angamashumi amane nambili na ngathi lokho eziyoba yikho wathi bekubukeka kimi sengathi amashumi ayisishiyagalolunye nambili ngathi qhabo zingama intshi angamashumi amane nambili wathi manje ngokwalokhu ongitshele khona ngaphambi kokuba sibuyele kulowo mfana ezansi lapho egqoke iyembe elisikoshi u-Eli lapho ababezohlangana nathi ezansi phansi kwentaba amamayela athi awabe mabili ngathi uzobulala ibhere elimpunga ngathi longu isho kanje inkosi wathi mfowethu Branham ivelaphi na ngiyakwazi ukubona emamayeleni angamashumi amahlanu nxa zonke ngathi usenguye uJehova Jire inkosi ingazihlinzekela yona yabo ingenza izingwejeje zibe khona uma ingenza inqama ibe khona uma ikukhulumile mayelana nebhere ibhere lingaba khona thina sizama ukuthwala lenyamazane ikaribu esindayo siyehlise umkhomelo siwehlisa entabeni futhi ngangithwele isibhamu ingxenye yesikhathi bese ke yena ethwala isibhamu futhi ngokushintshana futhi ngenkathi sesitshishe impela sifike entabeni yeqhwa enkulu ngani safika phansi kwalokho kwakuthi ukushisa sangena entabeni yeqhwa yo-ayisi sase sihlala phansi lapho isikhashana ukuba siphole wathi uyazi mfowethu Branham asingaphezu cishe kwemayela okulapho u-Edi no-Blaine bekhona labo bafana ababili bemi ibhere lidala kufanele ngabe seliyabonakala ngathi bad ngikholwa ukuthi uyakungabaza wathi mfowethu Branham umfowethu wayenesithuthwane iminyaka eminingi kakhulu futhi wake wangitshela isikhathi sokuqala phezulu lapha ngenkathi sehla siya kwenye indawo wangitshela ukuthi lowo mfana wayebukeka enjani u-Eli wayedibele eseceleni kwami impela lapho ehashini ngenkathi inkosi inikeza umbono futhi ngabatshela ukuthi akwenziweni ngomfana nesithuthwane sayeka uthi manje wathi ngeke ngakungabaza ngathi bhata angazi ukuthi ibhere livelaphi kodwa ngangithi angibe namashumi amahlanu senginamashumi amahlanu nanhlanu manje ngakho lokho sekube iminyaka emithathu eyedlula ngangithi angibe namashumi amahlanu nambili noma amashumi amahlanu nantathu ngathi angikaze ngilibone lehluleka uNkulunkulu uzonginika lelo bhere limpunga ngaphambi kokuba ngithole labo bafana futhi sase sicishe impela sibe sezansi ukuya lapho isihlahla esincane isprusi nomuthi wokwenza amapulangwe kuqala phakathi ngezansanyana phansi kweguma sase sicishe impela singene emthini wokwenza amapulangwe wahlala phansi kwakunguyena owayethwele umkomelo ngaleso sikhathi ngangiphethe isibhamu wayesethi lelo bhere lidala lifanele ngabe seliyabonakala alifanele na ngathi lizoba khona ungakhathazeki wathi ngibona onke amagquma ngathi kodwa ngiyasibona isithembiso niyabo uthembisile ngathi hayi ngathi but yini leya ehlezi khona lapha na wabuka wathi ngelikhulu elimpunga elinezihloko ezisasiliva ngathi yilo lelo ngenkathi sithola elimpunga sase sibuya ngakhumbula embonweni ngakutshela nganginovalo ngesibhamu kwakungesinyanyana i.270 izinhlamvu ezincane niyabo kusetheyiphini futhi ngalithola ibhere emayadini angamakhulu amahlanu nje njengoba lasho ubhadi wathi kungcono ulidubule lelo bhere ngemuva wathi sewake walidubula elimpunga ngaphambili nina ngathi qhabo wathi awakwazi ukuthi ukufa kuyini ngakufunda lokho kamuvanyana ngakho wathi awahlakazwa ngokwethuka wathi kungcono ulidubule ngathi ngokombono ngalidubula enhliziyweni wathi awu uma lo mbono washo njalo ngizoma ngakuwe ngase ngithi nakhula esiya khona sase sisondela kakhudlwana futhi ngenkathi ngisukuma ibhere langibona ilokho elalikufuna ukuba lihlasele futhi ngayidubula ibhere akubonakalanga sengathi ulilimazile ngisho nanti liza futhi ngaphambi kokuba ngikwazi ukufaka enye inhlamvu esibhanyeni ibhere lafa cishe amayadi angamashumi amahlanu kusuka kulo ubhat wayemhlophe wonke umlomo wathi mfowethu Branham bengingalifuni emathangeni ami ngathi nami bengingalifuni wathi ngiyajabula lowo mbono wathi ulitholile wathi manje uma lokho uma lezo zimpondo zingama-ithi angamashumi amane nambili ngizokusho ngendlela akusho ngayo wathi ngizoba nesithuthwane esikhala kakhulu ngathi awu usunaso khona manje ngoba yilokho okuzoba yikho ngenkathi sehlela kwamfowethu Eli ngathi kumfowethu Eli sakhunga amahhashi ayelesaba ibhere futhi oye ayezolizwa ngephunga asikwazanga ukulihlinza isikhathi sase sihambe kakhulu kwadingeka sibuye ngakusasa sase-ke siqashula intambo cishe kashumi namahhashi ebaleka ndawo zonke ngakho manje-ke sehlela lapho wathi wehla wase ethatha itheyiphu yokuqala esikhwameni sesihlalo sakhe sehashi wathi plain ngathi kumfowethu Eli ngathi bekisisani leso sandla esincane manje ngokwe ngangicabanga ukuthi kwakungahle kube uBilly Paul isandla esincanyana sibamba itheyiphu yokuqala izungeze uphondo ngathi bekisisa leso sandla esincane sashaya umfowethu Eli sahlehlela emuva wayibeka yaze yafika phezulu ngqo kanjalo khona impela ekhaleni uma ama-intshi angamashumi amane nambili niyabo khona impela ujesu akehluleki neze lelozwi alisoze lehluleka inqobo nje uma livela kunkulunkulu ngisanda kubona nje phakathi kwethu umfowethu nodadewethu Jackson baseningizimu Afrika ngiqagele bethuliwe futhi wethuliwe mfowethu Jackson na kulokhu kusa sukuma wena nodadewethu Jackson ngithanda nje ukuba babone mfowethu Eli nangu uphathini ongumzingeli omdala ovela eningizimu Afrika futhi ezansi le inkosi kubusise mfowethu Jackson nodadewethu Jackson sijabula kakhulu ukuba nibe nathi lapha nawo bonke abefundisi endlini phakamisa isandla sakho wonke osenkonzweni ikufundisi awu lokho kuhle futhi kuhle kakhulu kuhle inkosi mbusise siyajabula ukuba nani nonke lapha ngizoba nomugqa omkhuleko emizuzwini embalwa ngakho ngifisa sengathi benginganimisa nonke bese nenyuka bese ningishumayelela sijabula kakhulu ukuba nani nonke uma ngicabanga ngokwethembeka kwenu nokuza esizweni sonke kanjalo njalo ukuzongizwa ngikhuluma ngaleyo nkosi ujesu othandekayo ukwethemba kwenu eninakho ukuthi uyayizwa imikhuleko yami ngathi ngikhuluma emizuzwaneni emibili nje eyedlule ezingxoxiswaneni zangasese elungeni elithize lalelibandla akungaphezu kwemizuzu engamashumi amane nanhlanu edlule umama odabukile futhi lapho nje sengiqala ukusho into ethize kwesifazane angazi noma ubengafuna yini ngisho ukuthi ubengubani noma cha nakho kufika lokho kukhanya okufanayo enikubona kuleso sithombe bekukuyo yonke indawo uhambe ujabule sijabula kakhulu namhlanje kulo nyaka ogudlukayo esiphila kuwo lapho okungaba lukhuni khona ukubeka ithemba kunoma yini sinombuso ongeke wagudluka ongeke wanyakaza kunganyakaziseki hhayi idwala lase-Gibraltar kodwa ukukholwa kwethu kungaphumula ngesizotha phezu kwedwala leminyaka phezu kukajesu kristu idwala lensindiso elinganyakaziseki ngifuna ukubonga udadewethu olethe ibhokisi elingunxantathu nebhayibheli kulo lomkami olapha wayenza isivumelwano enkosini ngayeli bhokisi elincane belilondile linenye njengezithombe zakudala kulo futhi wacela inkosi ubelilondile ibhokisi kakhudlwana impela mhlawumbe ibhokisi elincane elejwayelekile nje esimweni sesivivane futhi waliletha linebhayibheli kumkami ngiyabonga dadewethu Zonke izipho zenu ezincane nezinto enizinika uBilly Paul nalabo zifika kimi ngiyabonga ngakho konke uNkulunkulu abe nani. Ningakhohlwa manje ngesonto elizayo ekuseni. Kodwa nje kungaphela inkonzo namhlanje ubhalabhale umbuzo wakho uma ungeke wakwazi ulethe ngesonto elizayo ekuseni. Ngiyofika ngaphambidlana kwesikhathi bese ke nithi abawulethe ekamelweni ukuze ngibe nesikhathi ukunika isendlalelo sombhalo. Futhi sizophendula imibuzo ngesonto elizayo ekuseni inkosi Thanda. Manje kukhona amaduku amaningi ebekwe lapha futhi ngiwafuqela emuva ukuze nje ngibeke amanothi ami phansi lapha. Nokwami neBhayibheli lami ngakho noma iBhayibheli lami namanothi ami njalo ukuze ngikwazi kuba nendawana kodwa ngikhulekela ngalinye. Ngizofaka umbhalo phansi emanothini ami nginesikhathi esifishane nje. Ngeke nginihlalise njengoba ngenza okokugcina ngenkathi ngilapha emahoreni amane. Izenzele isithembiso uma ngitheyiphe noma ikuphi okunye kanjalo ngizoziteyiphela yona mina lapha noma enye into ethize ukuze nginganihlalisi isikhathi eside kangako. Ngabe uDokotela Livele ukhona kulokhu ukusa na? Bengifuna ukucela ukuthi uDokotela Livele ukhona mfowethu Vele na? Amisa isandla sakho uma ukhona. Ngabe ungemumva na kulungile? Ngiyabonga mfowethu Roy. Futhi ngifuna uqiniseke ukuba uhlole lawo manodi mfowethu Vele. Undawundawo esiqukwini emumva lapho engingakwazi ukubona khona noma ehholo. Sifanele sibhekisise ngeke sadedela abaningi kakhulu bame isikhulu sezomlilo ngeke sisivumele ukuba senze lokho niyabo futhi sinjalo ke ifuna uhlole isambulo sami enzalweni yenyoka kuba uthovelwe kuqala unyaka webandla laseEfesu uyayibhala ubuye abeke kahle ukubhalwa kolwimi kwenziwe kahle. Futhi ngifuna ukuhlola lokho futhi omunye ake asho ukuthize ukuphikisana nenzalo yenyoka manje noma kwakulungile noma cha. Ngakho inkosi enginike khona izolo nje niyabo kungaphambili le ukuthi ngiwuthola kanjani umlayezo ngisuke ngizihambela futhi into ethize ishaye kimi bese futhi uma ngazi ukuthi nguNkulunkulu ngiyokuthatha bese ngikuthola embhalweni. Bese ke ngibane akwehlulekanga neze kodwa kusukela uGenesis kuyesambulweni kuhamba ngeqiniso akunandaba ukuthi abantu bacabangani ngakho. Futhi bekuba kakhulu kanjalo kunanini selokhu kwaba yilezo zimpawu ezisikhombisa niyabo lokho kwakwenza ngaleso sikhathi. Ngakho inkosi nibusise manje njengoba sitadisha manje ekuhlonipheni izwi. Futhi ngikholwa ukuthi omunye unjiniyela noma ngubani okukho kubuye kancane lapha emisindweni. Manje niyezwa emuva kahle na phakamisani izandla zenu uma nizwa kuhle. Manje siphenye eBhayibhelini ezindaweni ezimbili embhalweni futhi ngizozama ukukhipha umlayezo futhi ngiphume ngesikhathi uma inkosi ithanda. Futhi manje asiphenye kuMarko isahluko sesihlanu nakuMakhosi okuqala isahluko seshumi. UMarko isahluko sesihlanu, amakhosi okuqala isahluko seshumi. Manje kodwa mayelana nesihambi esingahle sibe phakathi kwamasango akithi lokhu sifaka usonto sikole wethu eklasini elilodwa elikhulu. Nalelo ileli klasi lapha ngoba izindlwana zigcwele zonke zinabantu futhi asikwazi kuba namaklasi avamile ehlukene. Futhi sitadisha kancane ezweni sibe nenhlanganyelo ndawonye asisilo nayiliphi ihlelo asinahlelo. Sikhululekile nje enkosini futhi asisho sona isikejane sokuhlanya sifundisa iBhayibheli nje futhi lelo lodwa. Nenkosi inhle kakhulu kithi ize ikwesekele futhi ikhombise ukuthi lokho kuqinisile futhi kusinika induduzo enkulu. Futhi manje nemukelekile ukuba nibe phakathi kwethu noma ngasiphi isikhathi. Manje angikho lapha ngaso sonke isikhathi kodwa sinabanye abelusi abanomoya omuhle lapha. Umfowethu Neville omunye wabelusi bethu. Umfowethu Caps omunye wabelusi bethu. Nomu mfowethu Collins, uHelper Collins, omunye abelusi bethu. Bese kuthi ke sibe nabehlukene abavela ezingcenyeni ezehlukene amabandla ethu amancane esihambisana nawo. Womani khona ngapha eTexas izelamani zakwaMartin lapha nomfowethu. Ubani umfowethu oza nawe lapha na? Angimboni umfowethu Blair kulokhu kusa. Oh umfowethu Blair angibonanga umfowethu Blair. Mfowethu Rural khona ngemuva lapha elinye lamabandla ku-62 elinye lamabandla azalwa lapha. Mfowethu Junior Jackson ehlezi khona ngakumfowethu Claire. Sengiyambona manje elinye lamabandla ethu azalwa kithi. Futhi sinamabandla konke ezweni avela ndawo zonke. Umfowethu Jack Palmer esendleleni yakhe enyuka nkagele bebegijima kakhudlwana ngemoto entsha imfana wakhe. Uhlobo lwe niyazi ethi ukuphuma kancane emigomeni yejubane futhi waba nengozi. Walimala umhlathi wakhe futhi akakwazanga ukufika ubuyele ekhaya ngakho uyelulama. Nomfowethu Ben lapha omunye wabazalwane bethu enhla eKentucky lapha. Mshayi ucingo kulokhu kusa ukubona uma ibikhona imali abebeyidinga noma yini ibandla ebelingabasiza ngakho uthi yonke into ibihamba kahle. Futhi ubejika ejikeni ngejubane elikhulu kakhulu wayeseshaya umgubane futhi wafihliza umhlathi wakhe noma okuthize. Uthi bashaya ucingo besezansi lapho ngenkathi ejikisa imoto yakhe iyongena esigcotsheni noma okuthize futhi washaya ucingo ukuba akhulekelwe. Umfowethu Billy Collins naye siyazi ufihlike isithupha sakhe kabi kabi wephuka ithambo kuso ngiyezwa futhi bathi ngeyokuba basihlele kahle ngakho sifuna ukumkhumbula. Futhi manje sizathi sokuba sime uma sithembisa kwethembeka amafulege edlula kumbe noma yini njalo siyama sishaye indesheni noma isalute noma sime okungenani ukukhombisa izinhlonipho esizweni sakithi okufanele sikwenze nasefulegeni lakithi. Futhi manje ke kuthiwani ngenkosi yethu uma sifunda izwi layo na? Asime manje njengoba sifunda uMark ongcwele wesihlanu futhi siqala ngevesi lamashumi amabili nanye. Aphelani ngokusondela manje njengoba sifunda. Bona uJesu eseye ewelele ngaphesheya ngumkhumbi kwabuthana isixuku esikhulu kuye engaselwandle. Futhi bheka kwase kufika omunye wabaphathi besinagoge nguJayiru igama lakhe. Owathi kuba ambone waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Amnye kakhulu wathi ndodakazi yami isiyalela. Ngiyakuncenga ake uze ubeke isandla izandla phezu kwayo futhi ukuba sindiswe iphile. UJesu wahamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela. Owesifazane othile owayenomopho iminyaka eyishumi nambili. Ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi echithile konke ayenakho engasizakalanga ngalutho kepha kwayilokhu kuqhubeka. Esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe. Ngokuba wathi uma kodwa ngingathinta nje izingubo zakhe ngiza kusindiswa. Wanqamuka masinyane umthombo wegazi lakhe wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile ehluphekweni yakhe. Kwanele ukuza uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye. Waphendukela esixukwini wathi ngubani othintile izingubo zami na? Abafundi bakhe bathi kuye uyabona isixuku sikucindezela uzuthi ngubani ongithintileyo na? And he looked around about waqalaza kuba ambone owenzile lokhu kona wesifazane saba ethuthumela azi okwenzekile kuye weza waziphonsa phansi phambi kwakhe wamtshela iqiniso lonke. Wayesethi kuye ndodakazi ukukhola kwakho kukusindisile hamba ube nokuthula usuphulukile enhluphekweni yakho. Esakhuluma kwafika abomphathi wendlu wesinagoge bathi, ndodakazi yakho isifile, samkhathazelani umfundisi na? Kwathi kuba uJesu ezwile amazwi elishiwoyo, wathi kumphathi wesinagoge, ungesabi ukukholwa kuphela. Ngavumelanga muntu amlandele kuphela oPetru, Jakobe, Johane, umfowabo kaJakobe.
And
wafika endlini yomphathi wesinagoge wabona isiyaluyalu nalapho futhi nabakhalayo nabalila kakhulu. Wangena wathi kubo, niyaluzelani nikhalelani na? Intombazana ayifile kodwa ilele. Bamhleka usulu.
But when he had put them all
Gepa
out,
yena,
he wabakhipha
bonke wathatha uyise nonina nentombazana wentombazana njalo kanye ke nababenaye wangena lapho ulele khona intombazana futhi wathi entombazaneni futhi ngiyaxolisa wabamba intombazana ngesandla wathi kuyo Thalitha kumi okungukuthi ngokuhunyushwa ntombazana ngithi kuwe vuka. Yayisivuka masinyane intombazana yahamba ngokuba yayineminyaka eyishumi nambili. Khona bamangala ngokumangala okukhulu. Wabayala ethi ukuba lokhu kungaziwa muntu.
And he commanded that something should be given her.
Uthi wathi mayiphiwe ukudla.
In the book of
Encwadini yamakhosi okuqala isahloko seshumi sifunda lamavesi amathathu.
And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning
Inkosikazi yaseShiba isizwile ngodumo lukaSolomoni ngegama lenkosi yeza ukumvivinya ngemibuzo elukhulu. Yeza eJerusalema inehele elikhulu kakhulu namakamela ethwele amakha yegolide eliningi kakhulu namatshe ayigugu. Sifikile kuSolomoni uyakhuluma naye ngakho konke okusenhliziyweni yayo.
Solomoni
waphendula imibuzo yonke yayo. Kwakungekho nto eyayifihlelwe inkosi engayitshelwanga. Asikhuleke. Nkosi Jesu, njengoba sifunde lezi zindaba zeBhayibheli, izinhliziyo zethu zixhunyiswa injabulo. Ngoba siyazi ukuthi wena uNkulunkulu futhi awukaze uguquke, awuziguquli neze izindlela zokwenza zakho, awuziguquli neze izindlela zakho, uhlale uNkulunkulu kuze kube phakade, futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzoletha kuhumusha kithi kulokhu kusa kwale mibhalo ukuthi uzosazisa. Ukuze izinhliziyo zethu zahlulelwe umoya ongcwele omkhulu uzofika phakathi kwethu namhlanje futhi wahlulele imicabango yethu nezinhliziyo zethu futhi kwangathi kungesale lutho ukuthi izinhliziyo zethu zizogcwala kakhulu injabulo uma sesisuka lapha ukuthi sizosho njengalabo ababevela e-Emawuse ngalobo busuku. Izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ikhuluma kithi endleleni na? Wena uhlala njalo uNkulunkulu futhi singabantwana bakho abalambile sibuthene kulokhu kusa. Ngokuba kulotshiwe umuntu uyakuphila ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Sibusise ekubuthaneni kwethu ndawonye nabo bonke laba bantu Nkosi oza amamayela neyebo izinkulungwane zamamayela. Siyakhuleka ukuthi lapho sebeya emakhaya izinhliziyo zabo zizokweneliseka ngezinto ezinhle zesihawu nomusa kaNkulunkulu. Ngokuba sikucela egameni likaJesu, amen. Indikimba encane engampela amazwi amathathu engifuna ukukhuluma kuwo kukho konke lokhu ukufunda. Ungahle uthi leyo yinto encane kabi amazwi amathathu kukho konke lokho okufundile izingxenye zezahluko ezimbili zeBhayibheli. Kodwa ngikwenzele isendlalelo lokho ukuthatha amazwi amathathu ukuhlola izwi lakhe. Niyazi kukhona umbhalo eBhayibhelini wabaseThesalonika bokuqala esesihlanu elamashumi amabili nanye lapho okulotshwe khona, hlolani konke nibambisise okuhle.
is proven.
Uma noma yini ihlolwa yebo phakathi kokuthi ihlolwa iba iqiniso noma iba yiphutha. Uthi uma kukhona noma yini esembuzweni ifanele ihlolwe uze uthole ukuthi ikuphi okuyiqiniso. Bese kuthi ke lapho usuthola ukuthi ikuphi okuyiqiniso lathi nibambisise. Ngamanye amazwi ubambe ngqi ungakudedeli ubambisise. Ngamanye amazwi ubambe kuqine ukuze kungaphunyuki. Nibambisise kulokho kuhle emva kokuba sekuhloliwe kwaba iqiniso. Futhi noma yini ehloliwe yaba ngengesile iqiniso, khona-ke idedele ngokukhulu ukushesha ongakwenza. Suka kuyo. Ungabambeleli neze entweni eyiphutha. Manje kungenzeka ukuthi amaKristu okuqina abantu abahle babambelela ngezinye izikhathi, babambelela entweni eyiphutha becabanga ukuthi ilungile. Kodwa-ke lezi zinto zifanele zihlolwe ukuthi ngabe ziqinisile noma ziphutha. Futhi kungumsebenzi wethu sonke njengoba silindele ukuya ezulwini uma uJesu efika. Futhi kungumsebenzi womfundisi uma uphakanyiswa noma imuphi umbuzo ukuthi uyakucazulula lokhu. Bese-ke ekuhlola phambi kwabantu ukuze baqonde ngoba akekho ofuna ukutholwa enephutha ebambelele entweni eyiphutha. Ngakho sinombhalo noJesu wathi yonke imibhalo ifanele igcwaliseke ukuthi sifanele sihlole konke. Bese kuthi ke sibambisise noma sibambe kuqine sibambelele kukho ngqi okokufa. Futhi singakudedeli sibambisise okuhle. Ngiyakhumbula esikoleni ngafunda okuthize nabaningi benu bafunda isifundo esifanayo. Uma usuxazulule inkinga wayisebenza ungathatha impendulo bese uyihlola ngenkinga. Bangaki abake bakwenza lokho na nonke kusobala. Manje-ke awudingi ukuba ukhathazeke noma impendulo yakho iqinisile noma cha. Inkinga iyimpendulo ehlolwe inkinga. Ngakho-ke uyazi ukuthi unempendulo eqinisile. Uma zonke ezenu esileyitini senu noma ishadi zihloliwe, inkinga ihlolwe nge, impendulo ihlolwe ngenkinga, khona-ke uyitholile. Akekho ongathi iphutha, ufanele uthole. Futhi uma wenza umsebenzi wakho ngobunono nangokuyikho nangendlela okufanele wenziwe ngayo, nempendulo yakho ihloliwe, ungahlala uqhiyabe futhi uphumule unesiqiniseko ukuthi uzothola u-A kulokho kulelo shadi lephepha ophendukela kulo ngoba ihloliwe yahlolwa ngenkinga. Manje kukhona futhi isaga esidala esithi kuhlole futhi ngizokukholwa. Manje banesinye sesifundazwe sakithi, esinye sezifundazwe zakithi esizweni banesiqubulo ngowaseMissouri, ngikhombise niyabo. Amanye amazwi kuhlole kufakazeleke kimi ngowaseMissouri.
But this doesn't work always because
kodwa lokhu akusebenzi njalo ngoba uNkulunkulu ukuwo wonke unyaka gcwalise futhi awuhlola umsebenzi awuhlelele lowo nyaka futhi awukhuluma ezwini lakhe. Futhi ngaso sonke isikhathi izwi likaNkulunkulu elihloliwe onyakeni iningi ngesibalo lilenqabile. Ngakho kuhlolwe kufakazeleke futhi ngizokukholwa akunjalo. Ungaba nokukholwa kuphela njengoba uNkulunkulu ekunika ukukholwa. Ukukholwa kuyisipho sikaNkulunkulu. Noma ngabe ungaba nokukholwa kanjani nokho kufanele kuthathe ufanele ube nokukholwa. Futhi ukukholwa kwakho kungaphumula kuphela uma ungumKristu phezu kwezwi likaNkulunkulu elihloliwe. Manje khumbula uNkulunkulu wabela izwi lakhe onyakeni ngamunye futhi washo kungakwenzeki ukuthi kuyokwenzekani kulo nyaka othize ayekhuluma ngawo. Manje kuba uMose wayefike nomlayezo kaNowa wawungeke usebenze. Ukuba uJesu wayefika nomlayezo kaMose wawungaye kusebenza. Noma umprofethi wayedwa wafika nomlayezo womunye umprofethi wawungaye kusebenza.
But through his prophets he has revealed the prophet bakhe wembule
ubonke babo bonke ubuyena necebo lakhe ngakho ke iBhayibheli lingebe yizwe lilodwa lenezelelwe kulo noma izwe lilodwa lisuswe kulo ngakho uma uhlola inkinga yakho ngayakho ipendulo yakho ngenkinga yakho pho kungani ungahloli ipendulo manje esiyithola ngezwi lalonyaka na Uma iBhayibheli likhuluma ukuthi into ethize izokwenzeka kulonyaka iseBhayibhelini futhi izokwenzeka manje ke uma impendulo yakho ozama ukuyitshela abantu uma ihlolwa ngencwadi khona ke iqiniso kungenjalo ayisilo manje sibona okunye bese wena akungabazeki libazwile bethi ukubona ukukholwa leso ngesinye isaga esidala esinaso lapha kodwa leso asisebenzi naso asisebenzi ngoba umuntu angahlala futhi abuke ngokuqonde ngqo noma yini futhi ngeke bayibone igama bona igama lesingisi bona linezincazelo eziningi kakhulu kulo ulwandle lungahle luchaze umzimba wamanzi futhi ukubona kungahle kuchaze ukuqonda ukubona kungahle kuchaze ukukubheka futhi kukhona nje zonke izinhlobo zamagama ongazisebenzisa kodwa uma uthi ukubona kungukholwa unephutha uma ukuqonda uyakukholwa uJesu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha angayiwubona umbuso kaNkulunkulu amanye amazwi aqonde umbuso ngoba umbuso umoya ongcwele kuwe ngakho ufanele uqonde ukuthi lokhu kukuwe indlela kuphela oyokuqonda ngayo ngokuqhathanisa ukuthi yini ekwenza wenze ngakho iBhayibheli elathi liyokwenza ukwenze khona-ke inkinga yakho isicazululiwe niyabo futhi manje ke uyilowo moya ongcwele ngakho ukubona kusikho ukukholwa ngingakufakazisa lokho ngemizwa yomzimba yabo ukuthi ukubona akusikho ukukholwa ngeke ngalibone libhodlela lamafutha beyingeke ngilibone ngoba lisemva kwami nokho nginomuzwa wokuthinta ongitshela ukuthi nginalo lisesandleni sami yabo manje bekingeke ngilibone akunakwenzeka futhi manje ngeke ngafinyelela kulo akunakwenzeka futhi nokho ngiyakukholwa lokhu ukubona ukukholwa lokhu ukuthinta ukukholwa manje ngivala amehlo ami bengingeke libone noma ngilithinte kodwa uma ngilisondeza futhi ngikwazi ukulihogela ngisalokhu ngikholwa ukuthi likhona ngakho ukukholwa kuyizinto ezithenjwayo ezingufakazi ubonakalayo akubonwa kunambithwe uthintwe ukuhogelwe noma kuzwiwe uyakukholwa futhi ukukholwa kufanele kube nendawo yokuphumula futhi noma yini ephambene nezwi likaNkulunkulu ukukholwa kuNkulunkulu ngeke kwaba nendawo yokuphumula ngaphandle uma kuyisithembiso sikaNkulunkulu futhi lapho kuthatha isinqumo sakho saphakade kodwa ebusweni bazo zonke lezi iminyaka yokungabaza nezinto esedlule kuzo futhi saphila kuzo namhlanje okubi kwedlula konke ebusweni bakho konke lokhu ukungabaza uNkulunkulu uyaqhubeka ngo efakazisa ngokuhlola ukuthi amazwi akhe aqinisile njengoba enzile yonke iminyaka ukungakholwa akummisi uNkulunkulu akumvimbeli ngakatshala ukuthi izwe alikholwa kangakanani kusazolokhu kwenzeka ukungakholwa akwenzi lutho kuphela kulahla ikholwa ngecala ukungakholwa kuyothumela ongakholwayo esihogweni yomphanga zonke izibusiso uNkulunkulu amethembisa zona kodwa akumvimbeli uNkulunkulu ekukhubekeni ngo nekholwa niyabo ukungakholwa akummisi uNkulunkulu kuphela kumisa ongakholwayo wena uthi ngeilanga alizokukhanya kusasa ngizolimisa niyabo kulungile ngeke wakwenza uNkulunkulu ulimise ngokuhlelekile futhi wathi liyokhanya futhi lizokhanya yilokho kuphela wathi liyokhanya mahle kube khona amafu ngaphansi kwalo kodwa lisalokhu likhanya ngokufanayo nje futhi ngeke wamise uNkulunkulu ngalokho yena ulenza kanjani izwi lakhe laziwe kubantu na kuqala uNkulunkulu azi ukuthi kwakuyoba khona abangakholwayo manje bekisisani ukuhlakanipha kaNkulunkulu azi ukuthi kuyoba khona abangakholwayo nokuthi iningi ngesibalo liyoba kanjani ngabangakholwayo Yena ngokwazi ngaphambili wamisela ngaphambili imbewu yawo wonke unyaka eyolikholwa. Manje umani izoqaphela phakathi lapho ngokuba unyaka ngamunye uqhubeka ngcono yezwi lakhe yonke into ngaso impela isikhathi esiyiso. Akukho lutho oluvimba uNkulunkulu uqhubeka ngco futhi wonke ukuthi cha 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 uhamba kahle impela nje. Cabanga ukuthi ngezinye izikhathi akuzi ukusebenza kahle. Kodwa ungakhathazeki iwashi lakhe elikhulu libekwe esikhathini kahle impela nje ekwehlukaneni kwamanje futhi yonke into isebenza ngokuyikho impela nje. Uma ngikalaza ngesinye isikhathi bese ngibona labo Rikizi no-Riketas esinabo namhlanje nasemgwaqeni nokuthi yonke into iqhubeka kanjani ngiyacabanga o uNkulunkulu. Awulindi umzuzu uthi uyabo isikhathi sami sewashi siphenduka kahle impela nje. Ngifanele ngikubeke phezu kwezisekelo engenza ngakho ngomuntu wokuqala lezo zinsuku futhi ngibeka nina ezisekelweni ezifanayo zikaLuther nasezisekelweni ezifanayo zikaWesley. Ngoba yabo isono sasingakaziwa ngaleyo nkathi njengoba sesinjalo manje. Futhi uma sesithole ukwazi okuningi manje kunoma sasinakho ngaleyo nkathi. Futhi uma isitha singena njengomfula okhahlamezayo umoya kaNkulunkulu vuse ibhanela limelane nawo yabo. Futhi manje namhlanje sesinokwazi okuningi kakhulu ukuqonda okuningi kakhulu. Ngakho imifula yokungakholwa ugeleza ungena ngamandla kwathi uNkulunkulu vuse ibhanela ukumelana nawo. Kodwa khumbulani uhlala njalo isizathu sokuba amisela ngaphambili lezi zinto ukuba zenzeke. Wazi nje zingakwenzeki ngabaprofeti bakhe ukuthi zazizokwenzeka. Futhi uma abalungileyo bebona lezi zinto ziqiniswa, bona ke bayazi ukuthi liqinisile. Wakataleki ukuthi noma ubani umunye uthini, bayazi ukuthi liqinisile. Siyathola lapho kwa ngiyakholwa ukwaba seTesalonika bokuqala wathi usimisele ngaphambili kuba sibe nesimo sobuntwana ngoJesu Kristu. uNkulunkulu engasho khona ukuthi ngizokhetha wena futhi ngingakukhethi wena kodwa ngokwazi kwakhe ngaphambili wazi ukuthi wena uyokwenzani. Ngakho ngokwazi ngaphambili angabeka ngokuhlelekile futhi wenze yonke into ukuba isebenzele okuhle kwakhe nangokuhle kwakho.
In Genesis God told
Genesis uNkulunkulu watshela uAdam noEva ukuthi kwakuyokwenzekani ngenkathi bengalikholwa izwi lakhe. Manje wabeka okulungile nokungalungile phambi kwabo wayesethi mhlani udla ngalowo muhla niyakufa. Uthi uNkulunkulu wayeqonde khona impela nje akusho uhlala ekwenza njalo uqonde lokho akushoyo. Satan wamholela ekungalikholweni ngokuba uSatan uqobo lwakhe azange likholwe neze angalikholwa ngakho wamholela ekutheni akukholwe futhi usenza into efanayo futhi ufundisa abanye okufanayo futhi abalikholwa njengoba enza owesifazane.
God fortified
uNkulunkulu waqinisa abantu bakhe emva kwezwi lakhe. Leso yisona sivikele kuphela. Hayi ihlelo lakho. Hayi uyihlo noma unyoko. Kulungile kodwa emva kwezwi likaNkulunkulu. Leyo ndawo ikholwa livikelwe ngayo emva kwezwi. Inkathi lowo mgwaqana ophahlwe izihlahla ubhidlizwa lapho unokuncane angazi noma ngabe liqinisile noma khona. Lingahle lingabi njalo. Ungena ukuzinda futhi kwathatha indawo yokukholwa bephula imigoqo. uNkulunkulu wayiqina izwi lakhe walenza. USathane wazama ukumthola ukuba angalikholwa noma ukuzindla. Ungazindli ngalo. Wena uthi awungikholwa awunalungelo. Uma uNkulunkulu esho noma yini ngendlela nje asho ngayo leyo nto kupheyo ukuba yenziwe. Wena uthi awu ngicabanga kodwa awunamcabango ofikayo. Awubeke into omqondo wakuKristu.
UKristu
yizwi. Malibekini izwi. Onke amanye amazwi awabe yiphutha. Amazwi kaKristu liqinisile. Abanye bamkholwa nayo yonke imizindo yakhe njengoba enza owesifazane. Ukuzinda awu kungani uNkulunkulu enza lokhu na manje lokhu akukuhle yini nje njengalokho na.
If it's contrary to the word
ukuphambene nezwi akukuhle. Ngakho noma yini noma yimuphi umfundisi noma yimuphi umhlahli weBhayibheli noma yini enye iyolifundisa noma izame ukunthola kubani ikholwe noma yini ngomthambo owodwa omncane ohlukile kulokho leli Bhayibheli elikushoyo kungufundisa okungamanga uSathane futhi njengoba wakunjalo impela nje kuEva uNkulunkulu uqhubeka ngo akunandaba ukuthi wenzani ukuthi uSathane wenzani uNkulunkulu uqhubeka ngo efakazisa ukuthi linjalo manje bukani ukuthi wathini kuEva anikufa nokufa niyohlanganipha yilokho izwe eliwufunayo namhlanje ufakazi besayensi ukwazi ukuthi ize komuntu uthi wathi anikufa nokufa kodwa uNkulunkulu wathi niyofa uthi uNkulunkulu wawufakazisa ukuthi kunjalo futhi singakubona wayekuqonde ngempela akusho ngenyuke lapha emangcwabeni uzokwazi noma wayeqonde khona ngempela noma cha hlani udlayo niyakufa ngalowo muhla uthi uma wenyuke lapha futhi uhlole noma yimuphi umuntu ofuna ukumhlola wanoma yimuphi unyaka wawungakaze kube khona umuntu owake waphila iminyaka eyinkulungwane uNkulunkulu walifakazisa ukuthi linjalo izwi lakhe liyokwenza ngaso sonke isikhathi kodwa khumbulani uzigcina zonke iy'thembiso zakhe zesibusiso anjengoba enza ngezikalekiso zakhe ngoba bayadla kuwo ngalowo muhla bafa futhi uyakufakazisa kini ukuthi bayafa ngalowo muhla abawudla ngawo uthi ugcina lonke izwi alisho mayelana nezibusiso zakhe zonke izithembiso uNkulunkulu uyazigcina oh ngiyakuthanda lokho fanele ukhethe ukuthi ikuphi okufunayo izibusiso zakhe ngokukholwa noma izigalekiso zakhe ngokuliphendukezela uma uliphendukezela futhi ukholwa hlangothi oluphendukezelwe lalo khona-ke uqalekisiwe uma ulikholwa ngendlela nje ayilokwa ngayo futhi ubambelele kulo khona-ke ubusisiwe uthi lihlala njalo liphambene nesayense njalo liphambene nendlela yesayense yabantu yokukhombisa izinto ukuba ugcina lonke izwi ngokubili kwezibusiso zakhe nezicalekiso zakhe uma usiliza nabesifazane sebone kakhulu ezweni lamandulo phambi kukazamcolo ngokumelana nezwi lakhe leqiniso u-Adam no-Eva bona ngokumelana nezwi leqiniso kodwa futhi zonke izizukulwane ezabalandela waqala ukwenza into efanayo wabemezela ukufa phezu kwabo futhi ekugcineni kufika ngokuphelele kubhujiswa nya okuphelele kwayo yonke into emhlabeni yambozwa ngamanzi kwakhukhulwa nya ngamanzi manje uNkulunkulu afanayo waletha ukubhujiswa nya okuphelele kukho konke phezu komhlaba yonke imifino zonke zidalwe ngaphandle kwalokho akugodlile futhi wakuthatha ngaphezu komhlaba konke akwethembisa ukuthi wayezokwenza ukuthi ukwenzile uNkulunkulu afanayo owethembisa amanzi futhi wagcina izwi lakhe uNkulunkulu afanayo uthembisa umlilo futhi uyoligcina izwi lakhe uyoligcina izwi lakhe manje manje wenzani na balazi kanjani izwi lakhe na ngoba yona impela indlela yakhe yokwenza yokuzifakazisa yena ngaphambi kokuba eze noma yimuphi umonakalo noma eze noma yimuphi ukwahlulela njalo uthumelela abantu izwi futhi njalo bexwayisa abantu ngiyakuthanda lokho khona singabona impela lapho esikhona kwakukhona zonke izinhlobo zabefundisi nezinhlangano ezingusosesheni emihleni kaNowa futhi kwakukhona zonke izinhlobo zezinkolo emihleni kaNowa uba uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa uyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu kodwa lapho kwafika enkundleni umprofethi wayeseqala ukwenza into ethize waqala ukwakha umkhumbi uNkulunkulu wathumela umprofethi wakhe uNowa ukufakazisa ukuthi wayethumele izwi lakhe futhi abatshele ukuthi kwakuza imbhubhiso ukuthi wayengenakuyimela indlela abantu ababenza ngayo ukuthi wathi ngeke abhubhise umuntu ake amdala manje izwi leze kumprofethi njalo akaguquki neze umalako wesithathu wathi ngiNkulunkulu angiguquki
Noah was sent to a scientific age
Uno watunywa onyakeni wesayense nomlayezo ongesiwo owesayense. Uno watunyelwa onyakeni wezihlakaniphi enomlayezo ongesiwo owezihlakaniphi.
He was sent to an age of science when he had watunyelwa onyakeni wesayense ngenkathi enomlayezo wokukholwa nesithembiso onyakeni wesayense. So could you believe that a scientific age would be deemed an unscientific message? So age is a great iteration, and then with you believe that a scientific age is absolutely silly to the human mind, but God always does it that way.
Noah was a confirmed prophet from the Lord,
and his God's message to him. Wafanele akukholwa lokho abantu babefanele bawukholwa umlayezo wakhe emva kokuba esekenisekiswe ngokwenkosi ukuthi akuyizwi likaNkulunkulu noNkulunkulu wayezoligcina izwi lakhe. Manje kuyinto efanayo namhlanje sesikhathini sokuphela. Manje labo bantu babefanele bazi yabo. Manje niqaphelile uno wayesifanekiso samaJuda ayowezwa edlule ehluphekweni. Inowe wayesifanekiso somlayezo wangempela sokufithwa kwebandla ngokuba uEnoke wakhushulwa kwase kufika uzamcolo. Futhi bobabili umprofeti wokuqala uEnoke wasuswa endleleni ukuze uNowa akwazi ukuqhubeka nabakhe uNkulunkulu akwazi ukuqhubeka noNowa. Futhi manje ibandla lizosuswa ukuze uNkulunkulu akwazi ukusebenzana futhi namaJuda. Intali yamaJuda ezinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane njengoba sedlulile kukho emibhalweni lapho. Kodwa ebusweni bawo wonke owesayensi unyaka ukungakholwa, uNkulunkulu walifakazela izwi lakhe lesithembiso ukuthi liqinisile ngokubathumela uzamcolo. Manje khumbulani, ngemihla kaNowa lalingakaze line phezu komhlaba. uNkulunkulu wayenenkungu eyayikhuphuka ivela emhlabeni nokunisela ngenkasa, kodwa alizange line. Kodwa uNowa wathi lizokuna. Manje lokho kwaku babengathatha ithuluzi bese bedubula phezulu esibhakabhakeni futhi bathi awukho mswakama phezulu lapho, awukho mvula lapho, singafakazisa ukuthi awukho mvula lapho. Kungakhathaleki ukuthi isayensi yathini, uNkulunkulu wathi lalizokuna, ngakho lokho kuyakwenza. Manje wenzani uNkulunkulu na? Ngokubona kwami uma abanye babo bezamazamisa izwi kancane futhi bakuphosa kwaphuma emgudwini wakho, waseke kuphosa ngemuva ngapha ukushisa komhlaba ekubandeni kuphela wakuletha umswakama. Nezwe lalimbozwe lonke kuqala nemimoya evunguzayo phezulu lapho ukuswakama emoyeni uhlangana ndawonye nje esimweni sefu bese kudedeleka kwehla kwakuyilokho kuphela. Manje siyazi namhlanje ukuthi kukhona umlilo phezulu lapho ngoba amagesi asemhlabeni. NeBhayibheli lathi bodlule amazulu nomhlaba ngenhlokomo nomhlaba uyakusha wonke obhidlike. Ngakho siyazi ukuthi uphezulu lapho, ngakho ngokufanayo nje njengoba kwakunjalo ngemihla kaNowa. Futhi manje ekhumbulani mlayezo kaNowa wawungokukholwa kuphela futhi hhayi ngokufakaziwe ngokwesayense. Kodwa namhlanje mlayezo ungokwezwi likaNkulunkulu futhi wafakazelwa ngokwesayense. Uelija ufika kuqala enza izimangaliso engenzi kushumayela nje ehamba ezindawo enza izimangaliso. Ngesikhathi esilandelayo ufika esesimweni sikaJohane uMbhaphathizi, ufika engenzi izimangaliso eshumayela nje. Futhi ngesikhathi esesithathu uyafika kukhona okokubili izimangaliso nokushumayela. Niyabona ukuthi kuyini na? Besisani ukuthi imibhalo ihamba kanjani ngokuqhubeka. Isathitha nje inqwaba yesikhathi kulokho, kodwa singeke sizokweqa ngoba ngikholwa ukuthi niyawuthola umqondo. Wenza kulowo nyaka njengoba enza nje kuyo yonke iminyaka, futhi njengoba ezokwenza njengoba ethembisa ukukwenza nje. uNkulunkulu uthembisa noma yini, manje-ke uyehla futhi ufakazela izwi lakhe ukuthi iqinisile. Wonke lowo okholwayo, wonke lowo okholwa umlayezo walowo nyaka uyangena futhi wasindiswa, njengoba njalo kunoma yimuphi unyaka. Wonke abangawukholwanga umlayezo nesithunywa babhubha.
and all who truly
Because they are of the one, and all who truly believe, manje ngithuze nje pho kuwo wonke okholwayo ukwazi uma ukuKristu ukuthi njengoba impela njengoba uNkulunkulu egcina izwi lakhe futhi ephuphisa izwi begcina izwi lakhe futhi uvusa abantu bakhe futhi abasindise yakufakazisa uyalifakazisa izwi lakhe nesithembiso liqinisile ku-Abrahama onyakeni wakhe qaphelani awungesikho kwesayensi onyakeni ka-Abrahama kumuntu ominyaka iyikhulu kudala nowesifazane enamashumi ayisishiyagalolunye bona ukuba babe nengane sebedlule le ebudaleni kodwa u-Abrahama wayengenakukuchaza wayengaya kudokotela futhi alidokotela kunokwenzeka na akunakwenzeka hambe uye esibhedlela futhi ulungiselele umama ukuba abe nengane kumbe noma ngabe bekungaba yini uma ufuna ukukuqhathanisa nalo nyaka bebeyombiza ngohlanya ulahlekelwe ingqondo kodwa uNkulunkulu washo futhi iBhayibheli lasho kwabaseRoma isahloko sesine ukuthi u-Abrahama kangabazange ethembise sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqina enika uNkulunkulu udumo ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo futhi weneliseka wabambelela hambisisa ngokuba wayekilisekile kulokho uNkulunkulu ayekuthembisile uNkulunkulu wayekwazi ukukwenza ulisifanele ukuba ngabantwana bakhe amen manje ngezizwa nginenkolo ngifakwa umfutho ukucabanga ngalokho nje oh wawufakazisa emva kwayo yonke leyo minyaka waphendula u-Abrahama noSara wabuyela ekubeni ngowesifazane osemusha futhi waba nengane u-Abrahama noSara baphila iminyaka engamashumi amane nanhlanu kamuva uSara wafa futhi u-Abrahama wabuya wagalwa emva kokuba esebeneminyaka eyikhulu namashumi amane nanhlanu kudala futhi waba namanye amadodana ayisikhombisa ngaphandle kwamadodakazi akhe kanti wayesedlule ebuzaleni weyinyumba wayengenambewu kungasekho kuphila okusele kuye cishe impela eminye iminyaka eyikhulu ngaphambi kwalokho
amen
ngalina kanakanga umzimba wakhe uqobo kanakanga ukufa kwesizalo sikasara wanako kuphela lokho okwashiwo uNkulunkulu futhi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayezokufakazisa akusho amen uNkulunkulu uyakufakazisa athi uzokwenza phakathi kokungesikho okwezesayense nokwezesayense naphakathi kwanoma yini noma ngabe kuyini uNkulunkulu uyakufakazisa ukuthi uqinisile njalo uyalifakazisa izwi lakhe uqinisile bonke abanye banephutha futhi walifakazisa kuloti ngenkathi ethi uma ungaphumi kulo muzi ngizowushisa futhi watshela u-Abrahama uma wayengathola umuntu abayishumi wayezowuyeka umuzi uthi abatholanga umuntu abayishumi ngakho walifakazisa izwi lakhe ukuthi laliqinisile uvelaphi umlilo na awukho phezulu lapha kulezi zinkangala phandle lapha kule migodi yodaka oluyinyimbilili kodwa uNkulunkulu washo njalo u-Abrahama wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka lothi wayazi ukuthi lalinjalo futhi waphunyuka waya entabeni wayethembisa indlelo yakhe ukuthi iyoba isihambi ezweni labezizwe futhi yahlulelwe ngokungesikho ngabantu futhi babezogogobala indlela ka-Abrahama iminyaka engamakhulu amane phakathi kwezihambi abantu abayizihambi futhi wayiqwalisa izwi lakhe ngakho impela nje lokho athi ayezokwenza indlela ka-Abrahama yagogobala eGibhithe iminyaka engamakhulu amane wayethembisa futhi ukubakhulula ngesandla esinamandla isandla esiqinile wayezokhulula abantu baphume ebugqilini baseGibhithe futhi wayiqina izwi lakhe kungani ukuthi wadingeka ukuthi enzeni ukuthola labo bantwana behlele eGibhithe wabukeka sengathi babehlelwe inhlekelele yayehla nayo yonke into wakubukeka sengathi kwakukubi kabi kuJosefa ukuba athathwe ngokuthi ufile no-Isaka bandla noma uJakobe uyise noma u-Isaka uyise njalo kuJakobe kwakunguye u-Isaka wayengumkhulu wakhe uJakobe uyise kukholwa ukuthi indodana yakhe uQobo yayibulawe yizilwane. Awukhuni kanjani kuJosefa omncane kuba azi ukuthi umfo omncane bandla ekudele kubantu bakubo ekhashelwe ngabafo wabo waphoswa emgodini kuthathwa ngokuthi ufile. Wabekwa igazi lenguphezu kwebhanti lakhe lapho babebulale iwundlu kuba balidle. Babekwa igazi phezu kwalo baze belisa kuyise futhi bazi konke lokhu. Kodwa uJosefa wayekwazi ukukhumbula into eyodwa ukuyisenda senkosi saziphezu kwakhe. Wayazi ukuthi wayeyikholwa. Akulendaba ukuthi abafowabo bamkhipha kanjani ukuthi lwalungekho kangakanani ubambisane noma lutho olunye. UJosefa wayazi ukuthi uNkulunkulu wayezaligcina izwi lakhe. Ngenkathi ebona lowo mbono wabo bonke bemkhothamela, wazi ukuthi lokho kwafanele kufezeke ngoba kwakungu ishonde inkosi. Amen. Angikhathali ukuthi kwakubukeka kungenangqondo kanjani, uJosefa wazi ukuthi kwakuyiqiniso. Akulandaba ukuthi lowo msebenzi ayethweswe wona wawulukhuni kangakanani nokuthi yini ayedingeka edlule nayo. Wayazi ukuthi ngelinye ilanga bonke babeyokhothama phambi kwezinyawo zakhe. Uzawenza kanjani kanti babemzonda na? Kodwa wayazi ukuthi uNkulunkulu wayezolifakazisa izwi lakhe ukuthi linjalo ngazo sonke isikhathi. Kanjalo uzokwenza namhlanje. UNkulunkulu uzolifakazisa izwi lakhe ukuthi linjalo. Akulandaba ukuthi sayenze ithini, ngeke kwenziwa ukuthi sifundiswa sithole ukuba izihlakaniphi kanjani, ukuthi amabandla akhezukele kanjani esikhejaneni esinokuba yiso ngegama nje kanjalo njalo. UNkulunkulu sawo lokho elifakazisa izwi lakhe ukuthi liqinisile liphumulele kulelo zwi ngo. Yebo. Kulinga kakhulu uJosefa ayezodlula kukho, kodwa wehla ayongena eGibhithe, kodwa uNkulunkulu wamkhipha njengalokho impela nje asho. Isifanekiso esihle impela sanamhlanje ukuba besinesikhathi ukuba singene kukho ngikholwa ukuthi sidlulile ngaphambili lapha eTabernakele sedlule kukho. Kodwa uNkulunkulu wagcina izwi lakhe ngoba abefanele bahlale ezansi lapho. Akulukhuni kulabo bantwana bamaHebheru ezansi lapho ekugcineni baseGibhithe. Ababekade bebusisiwe futhi baphiwa isithelo sezwe, indawo enhle kunazo zonke iGosheni. Ukuthola ukuthi babezoba izigqila. Lo mama ukuba banikelwe ezandleni zesosha seGibhithe isithelo sesizalo sabo, ingane yabo encane ethandekayo. Futhi kulibona limi lapho lithatha umeso omkhulu futhi nje likhakha bese liphosa emhlabathini lipha izilwane ezisangwenya. Manje wakuyinto elikhulu kubo ukuba bedlule kulokho. Kodwa ngelinye ilanga indlela emisele ngaphambili yazalwa umntwana owaye ngumntwana omuhle. Wawukhona kuthize ngaye owakubonakala kucakile. Manje kwingemuva lokhwathule ngelinye ilanga umoya ongcwele wehla ngesimo sethe yomlilo futhi wahlala esihlahleni. Wawusuthini zile izimbubulo zabantu bami futhi ngiyasikhumbula isithembiso sami nesikhathi sokukhululwa sesiseduze futhi ngithumela wena ezansi lapho ukuba ukwenze. Le nduku esandleni sakhe umkakhe egibele umnyuzi ingane yakhe esemathangeni akhe wakwenza ngamandla kaNkulunkulu somandla. Into ehlekisa kwedlula konke yayizoba yini induku egwegwile emikhontweni eyizinkulungwane eziyishumi na? Kodwa niyabo uNkulunkulu kuyo njengokuthi izwi lakhe likuphi. UMose wayenezwi lakhe, uFaro wayenemikhonto. Moses Hades, yiloko kuphela ekudinga kwakuyizwi. Yebo kuphela udinga wena mhlanje. Akusize izincwadi ezichaza ngawe ezivela kwelinye ibandla. Awudingi ihlelo ukuba ngikwesekele, udinga izwi ukuthatha uhlitho walo. Awudingi izincwadi ezithile ezichaza ngawe. Awudingi omunye umlando omude wesikole esithize ukuba uphiliswe kulokhu kusa. Udinga ukwamukela izwi kwenziwa yilelo. Angilidingi izwi kaJehovah uma uJehovah ethi wenze konke ngokusemandleni akhe. Yilokho kuphela angakwenza. Uma ethi nomdlavuza isidaka uba ebukuthe isithulu isimungulu noma ngabe kuyini, lokho akunandaba. Uma beningathatha lelo zwi kuleso sithembiso esikuthayo sesihlahla, haleluya, amen. Into ezakwenzeka uNkulunkulu uzolifakazisa izwi lakhe ukuthi linjalo ngazo sonke isikhathi elemukelwa ngaso ohlobweni oluyilo lomhlabathi. yilokho enikudingayo izwi lakhe uyalifakazisa uyaligcina ungaphumula ube nesiqiniseko ukuthi liqinisile uyalifakazisa izwi lakhe kuyo yonke iminyaka ngendlela engejwayelekile ukwedlula zonke kodwa uhlala ekwenza njalo ngendlela efanayo nabo wenzani ngemihla nowanxa elungiselela ukukhulula icala na wawathumelela uNowa umprofethi wathi uNowa isibonakaliso manje weqaphelani nxa efika ukuzokhulula abantwana bakwaisraeli wenzani na indlela yakhe efanayo thumela umprofethi wakhe umprofethi wakhe unezi isibonakaliso nezimanga zezwi elithengisiwe uyaleseka ukuthi yiqiniso impela uisraeli wenza ukumasha kwakhe ezweni lesithembiso ngoba basikholwa futhi uhambweni lwasehlane wafezeka ukuthi abamkholwanga lo mprofethi emva kokubana izwi liqinisekiswa kanjani lobukazi waphuma esinyathelweni niyazi ukuthi ngikhuluma ngani embonweni niyabo waphuma esinyathelweni awukhona oyedwa esukumile ogama linguJoshua nokaleli futhi walikholwa izwi elithenjisiwe ukuthi liqinisile wakataleki ukuthi emininingwane wawunjalo lesi saningathi befika eKadeshi Barnea eKadeshi Barnea uMose wathuma oyedwa ephuma esizweni ngasinye ukuba bahambe bayohlola izwe babone ukuthi yiphi indlela ababezongena ngayo futhi wathuma induna yakhe uJoshua wayengumprofethi ngakho wathuma umprofethi omncane phansi kwaMose noJoshua wamlalela uMose futhi bamthuma bamkhipha ngakho wathi wela futhi uhlole izwe nenduna yaphuma yase izicoshela umuntu esizweni ngasinye base besuka bahamba yathatha uKalebi ubhuti wayo oseceleni ngoba yayazi ukuthi uKalebi wayekhona bawalela ezweni lesithembiso base bebuya nesiqheke namagrebhisi athathe umuntu ababili ukuwathwala uthi wathi manje ukuze u-Israyeli ezobona ubufakazi obubonakalayo ngaphambi kokuba baze ngisho bangene esithembisweni yabo bazoba nobufakazi obubonakalayo ukuthi uNkulunkulu wathi liyizwe elihle futhi ligcwaliswe ngobisi noju yizwe elikhulu liyizwe elihle manje okwenu owonke lo galika omdala uligi nanoma yini elinawo lapha eGibhithe manje siliyisa ezweni elinobisi noju mhlawumbe anikaze ninambithe nokukodwa ubisi noma uju ezathi lapho eGibhithe yonke le minyaka balinika nje okwelesheni lezigqila kodwa manje niyakulelizwe ngakho nje ngesikhathi abangena ngaso cishe uhambo losuku olulodwa lapho iKadeshi Barnea isihlalo esikhulu wahlulela sezwe esasikhona bama phansi kwala lamasundu amakhulu phandle lapho imithombo base bekhempa wathi manje ukwazisa abantu manje besisane obuphelele ukuthi obangempela ubufakazi ubonakalayo obuphelele kanjani ukuthi uNkulunkulu kwenza kanjani lokho njengoba enza nje namhlanje wathi manje uNkulunkulu wathi izwe likhulu manje ngaphambi kokubani wele ngifuna libone ukuthi izwe likhulu ngakho hambani ningibuyele nobufakazi obuthize obonakalayo bezwe bese nibukhombisa abantu Jako makubukela lapho futhi manje njalo uma ufika uzobuya nokufakazi obonakalayo lapho isitha siqamekele emgwaqeni ngenkathi abanye ababafo bebuka ngale futhi babona lezo ziqhwaga zasekhanani oh hey bathi ngeke sakwenza kodwa babuya nokufakazi obonakalayo ukuthi izwe lalikhona babengakaze baholwe ngokwamanga uNkulunkulu wayefakazisa kubo izwi lakhe ngisho ngaphambi kokuba bangene ezweni aniboni yini namhlanje ukuthi uma nizoshayela amamayela ayinkulungwane ukuzozwa izwi futhi nilibhekisise ngifakazise ukuthi futhi liqiniswa kungubufakazi obonakalayo ukuthi liyizwe elikhulu na ngasibona esithunzi somuntu silele sibulawa ngumdavuza asindiswe futhi sibona amazwi akaNkulunkulu awakhuluma ayezokwenzeka osukwini eqiniswa ungubufakazi obonakalayo ukuthi yagcina izwi lakhe kukhona izwe elikhulu uma uphila kwami sekuthi akuphele nje uNkulunkulu ehle bese eyakuphilisa futhi lokho kukhombisa ukuthi ukhona ubufakazi obonakalayo bokuphila okuphakade lapho owake awangalubhada emnyango wale yondlu yokukhonzela manje usume empeni ukuba ungene kuyo ubufakazi obonakalayo uNkulunkulu eligcina izwi lakhe futhi uyalifakazisa kini ukuthi iqinisile Shaila mama era izikulungwane niphumele lapha ebuseni futhi nibuke phandle lapho futhi nibone labo bantu befunda ezingane zabo ngebhodla lika Coca-Cola ukuze okuncane okusanhlamvu isikeli cishe ngelesihlanu ngo ekuseni behleze esizeni ngicabanga uNkulunkulu ngingaba umzenzisi ophansi kunabo bonke ezweni kuthethela labo bantu bahambe lonke lelo banga futhi ngibatshele into eyiphutha ukuba ngiyabezwela inhliziyo yami iyabezwela Balambele futhi bomela uNkulunkulu. Sinde kwazi kuba batshela iqiniso noma ungisuse kulelizwe. Ngangitshela ubathi iqiniso ngisize kanjalo uNkulunkulu. Ngathi wena bamba isandla sami futhi angazi ukuthi liyini iqiniso bese ke sisekela lokho ngesiqiniseko sokuthi ekushilo kuyiqiniso ukuthi bazokwazi ukuthi liqiniso. Ungavumeli kuba labo bantu bandla badukiswe khabo. Izo yami izwela kanjani into njengaleyo ukubona abantu abethembekile bona sengathi Joshua wacabanga into efanayo ngalolu suku enkathi ebaqoqa wabona bewasha izingubo zabo phandle futhi belungela ngosuku lwesithathu yebo wakufakazisa manje uJoshua wathi nini enkathi bethi oh ngeke sakwenza nje ngeke wakwenza sizodingeka siphume enhlanganweni yethu sesiphelile yabo singeke sakwenza manje nje ngeke sakwenza lokhu ngoba akuna ngqondo futhi ngenkathi uJoshua ebaholela enhla lapho kwakungenyanga kaApril ngenkathi amanzi ayephakeme leJordan lalithi alisondele impela ekutheni libe banzi njengomfula iOhio Ubukeka sengathi uNkulunkulu wayenze iphutha elibi kabi. Niyazi ngezinye izikhathi wena uyagula bese uthi, "Awu, ngingumKristu." uNkulunkulu wenze iphutha, uvumela ukuba ngigule futhi ngingumKristu. Awubandi yini ukuthi iBhayibheli lathi konke kuyosebenzelana kube ngokuhle kube othanda uNkulunkulu na? Inkathi uJoshua ebaholela lapho manje iJordani ibohla ngempela ngakwazi ukugambuza kulo cishe impela noma yikuphi ujikeleze ngaphandle uma uzithela embotsheni yamanzi lapho okujule khona ngempela. Ngahlukwazi futhi nawo onke amazibuko amancane nezinto khona lapho ezingweni lapho iJericho lalikhona. Ngani lona ngani ungagambuza uliwele akujulile kakhulu ngaphezulu weqaka. Ushayele nje uliwele ngemoto ijiphi, ushayele, ugibele, uliwele, uhambe, uliwele noma yini. Kodwa wabaholela lapho ngaleso sikhathi sika-April ngenkathi izwe elinezikhukhula laba nezikhukhula lapho cishe imayela impela. Amanzi cishe ayejule ngamafiti angamashumi amathathu noma amashumi amane phakathi lapho. Futhi wathi usuku lwesithathu siyawela. Ukuhlulwa sonjalo. Biza abantu babuthale futhi ubangwelise ngokuba usuku lwesithathu wele eJordan. Niyabona ukuthi uNkulunkulu uyivumela kanjani leyo nto yenzeke na ukuba nje akwenze enze abantu ukuhosha isixuku sakhe nje. Benza yena bebazingwelisa base belungela kungakhathaleki ukuthi amanzi ayejule kanjani nokuthi ayenodaka kanjani nokuthi umsinga wawushesha kanjani. Yebo babazi ukuthi uNkulunkulu wayezolifakazisa izwi lakhe. Akunandaba ukuthini ukuthi usondele kangakanani eJordani. Akunandaba ukuthi imininingwane yakho iyini. Uma kuphela ubungabambelela kuleso sithembiso sikaNkulunkulu enhlizweni yakho, uNkulunkulu uyakufakazisa ukuthi linjalo. Phakathi kwakho konke kungakholwa uyolokhu elifakazisa ukuthi linjalo. Yebo, uyakwenza nemininingwane ayimvimbi. Uyolokhu enza okufanayo njengoba enza ngaleyo nkathi. Kaphelani kwakungamakholwa akhe afakazisa izwi lakhe ngawo. Angafakazisa kuphela izwi lakhe, hayi ngabangakholwayo, kungabakholwayo kuphela angafakazisa izwi lakhe. Akunandaba ukuthi bonke abanye babo bazisho ukuthi, oh, ngiyakholwa mfowethu, niyabona umani kwenza. UNkulunkulu uzafakazisa ukuthi kunjalo ngoba siyabuka bese sibona abanye. Singasho kanjani pho, niyabo, kungamakholwa eqiniso afakazisa ngawo izwi lakhe. Hayi ngalabo abathi bayakholwa kodwa labo abakholwa ngempela kungabantwana bakhe abakholwa afakazisa ngabo izwi lakhe manje wayenamakholwa ukudla usanhlamvu okudala kwase kufile abangakholwa abathi besingeke silithathe wathethela bonke babhubhe ngani bonke ngaphandle kwamakholwa bani owashiwayo na Umose wayethathwe wayiswa egazimulweni abangakholwayo bekubhekela ethane nalo kwakungubathwala babo babe babili kuphela abawelayo naloko kungamakholwa uJoshua noKalebi abangamakholwa babe yibo abawelayo iyona ndlela kuphela uNkulunkulu angayenza iyabantwana bakhe abakholwayo ngiyakholwa khona kulungile amakholo akhe kwaba yiwo akwenzile wayesebenzisa bona ukuwela ngabo yabo. Manje ngifuna ngikuqaphele ukwenza ngaleyo ndlela kuyo yonke iminyaka. Ukwenza ngaso sonke isikhathi ngendlela yokwenza efanayo, ufanele athathe amakholwa. Bese kuthi-ke ukuze abe namakholwa okuhlangabeza lelo zwi, ufanele akumisele ngaphambili kulowo nyaka. Ngiyakubona na?
He's got to predestinate.
Ufanele ayimisele ngaphambili lento ukuba ibe lapho ukuhlangabezana nenselelo yonyaka. Kulitholile na? Ngikuzwile ngaphothekayo na? Ngikubonile na? Ngiyakuqonda na? Ilokho okwenzekayo namhlanje wakumisela ngaphambili kulokhu ngokwazi kwakhe ngaphambili. Ngenkathi emisela ngaphambili umalaki wesine kufanele kwenzeke. Na yenza ngatheni ukuthi amisele ngaphambili noma yini ukuba yenzeke ezwini lakhe wadingeka ukuba afakazise izwi lakhe ukuthi linjalo. Nxa emisela ngaphambili noma yini ukuba yenzeke futhi athi iyakwenzeka, uyazi ukuthi imbewu iyoba lapho ngesikhathi esifanayo nje. Wamisela ngaphambili umlobokazi uzoba khona. Uzoba khona uhwitho uzoba khona. Wakumisela ngaphambili ngokwazi kwakhe ngaphambili. Nabo akukho okuzokuvimba. Ngenkathi uNkulunkulu ebatshela manje ngininika isithembiso sezwe lesithembiso. Ngamtshela uyihlo u-Abrahama ukuthi abantwana bakhe babezogogobala ezansi lapho eminyaka engamakhulu amane. Manje uMose wathi umprofethi wenkosi. Manje bhekisisani futhi nibone ukuthi ngiprofethani. Uma kufezeka khona-ke niyokwazi ukuthi ngithunywe inkosi ngokuba niyazi ukuthi uNkulunkulu usevele elitshelile lokho. Manje uma ngiprofetha lokhu futhi kwenzeke nalokho futhi kwenzeke nalokhu futhi kwenzeke ngaso sonke isikhathi ngokufanayo, manje niyazi ukuthi ngithunywe inkosi ukuba nginitshele. Manje kukhona izwi lesithembiso ukuthi uNkulunkulu walethembisa, yabo. uNkulunkulu wethembisa lelizwe, manje izwe elihle likhichima ubisi nothu, ngilandele. Futhi lapho ephumela ehlane lapho ayezothatha khona uhambo ukuba ayise ehlane lapho uNkulunkulu wamtshela ukuba ababuyisele entabeni yaseSinayi. uNkulunkulu wayesehlake phambi kwawo wonke u-Israyeli netiyamlilo futhi wamqinisa okwakade kushiwo nguMose lalikhona. Fakazisa ukuthi kwakuqinisile, liqinisa uMose lapho. Mose wathi ngangikule ntaba abonakala kuye ngesimo sesihlahla esivuthayo, futhi manje nginayo intaba ivutha yonke. Bathi lokho ungavumeli kukhulume uNkulunkulu, makukhulume uMose sizobhubha. Wathi ngeke ngisaphinde angikwenze lokhu, ngiwavusele umprofethi uyokhuluma kubo egameni lami. Ngakho yilokho akwenzayo, ngayo impela indlela asebenza ngayo izwi lakhe. Kaphelani manje-ke labo abangakholwanga emva kokuba sebesondele kakhulu ezweni ukuthi abakholwanga. Manje wena uthatha amanothi, bhalani phansi amaHebheru 6 khona lapha okwathi khona labo asebake bakhanyiswa benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele lokhu babuye bahlubuka ukuba babuye bavuswe baphenduke. Lokhu sebezibethelele indodana kaNkulunkulu kabusha bayithela ngehlazo obala kunakwenze ukuba laba basindiswe. Yabo nje njengoba kwakungenakwenzeka kulabo ukuba bawelele kulelo zwe lesithembiso. Abantu beze bakhuphuke baze bayofika ngqo ebhabhathisweni kamoya ongcwele, bayoze baze bakhuphukele ngqo ezwini, bayoze bakhuphuke bedlule kuwo onke amahlelo nawo onke amabandla nawo onke amakhathekizima nawo yonke into. Kodwa uma sekufika kulelo zwe lowo muntu ngamlaba angazi ngalelo, ibandla lami alilifundisi ngaleyo ndlela. Angikathali ukuthi ibandla lifundisani iBhayibheli lithi lingaleyo ndlela. Bese-ke uthi ngazi kanjani ukuthi lifithile na? Uyayiqinisa futhi alifakazise. Manje iBhayibheli ngalolo suku lathi kukhona izwi elihle laphaya. Uthi nje ligcwele ubisi nothu namagrebhisi amahle namapromegranate futhi oh, yindawo enhle. Awu bathi manje abanye benu mabathi nyelele futhi bathi ukulibuka bese bebuya ukuze siduduze laba bantu. Sizobalela ngaphesheya khona manje uma nonke nje nikukholwa. Wow, basuka baba. Ukhona ababuya oh ababili babo nje bememeza awu akabonga uNkulunkulu. Sesilibonile, sesilibonile. Oh liyamangalisa akukho lutho njengalo. Bonke abanye baba ishumi bemi bezungezile bethi oh khabo 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 khabo. Ngeke sakwenza. Anga ngabona no. Labo bobabili kunjalo. Labo bobabili ngoba baba ngazukuthi uNkulunkulu wayezolifakazisa izilaka ukuthi liqinisile. Kabelani akukho Jordani ekhukhumalayo khabo mnumzane. Akukho zingu ezigcwele izikhukhula zaseJordani noma akukho zikwaka zaseKhanani ezazingabavimba. uNkulunkulu walifakazisa izilaka ukuthi linjalo. Bathatha wabangenisa ngqo ezweni. Uzokwenza into efanayo futhi yebo mnumzane ezithembisweni zanamhlanje. Ngiyalifakazisa izwi lakhe kungakhathaleki, ngiyalifakazisa izwi lakhe. Wavimba umlomo wamabhubesi alambile adla abantu ngolunye usuku, ufakazisa izwi lakhe ukuthi laliqinisile ukuze akwazi ukukhulula. Umprofethi uDaniel uthi ngawegcina lawo mabhubesi lewapha inyama yomuntu. Uthi babegcina lawo mabhubesi phezulu ukuba alambe ukuze kuthi uma umuntu ewele lapho noma umntwana noma ngabe yini ababeyiphosa phakathi lapho wakungujeziswa ngokubulawa. Lebhubesi lalibadwengula babeyizicucu izisigejane samabhubesi alambile. Uthi bathola lo mprofethi nezwi lenkosi bantwana awayisrayeli owayekade eprofethe ukuthi bayoyithatha leyo ndawo futhi lapho wayenabo. Kodwa uNkulunkulu wayengakaqedi ngakho, wayefuna ukufakazisa izwi lakhe, wayekwazi ukukhulula. Uthi balambisa lawo mabhubesi basebephosa lo mprofethi phakathi lapho ayesegijimela kuye kanjalo. Leyo nsika yomlilo imi lapho futhi noma yisiphi isilwane siyawesaba umlilo. Leyo mlilo imi lapho amabhubesi alala phansi waligcina izwi lakhe. Uyayizwe namuhla naphakathi uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe, uyalifakazisa, uyalifakazisa ukuthi linjalo. Manje wakhipha ukushisa ngqo elangabini lesithando somlilo ukufakazisa ukuthi izwi lakhe lalinjalo ukuthi wakwazi ukukhulula emlilweni. Bona phakathi kwalawo malangabi lapho labo bantwana basiwa phakathi labo futhi bahlala phakathi lapho isikhathi eside. Ngenkathi ngisho naleyo ndoda ebaphosa phakathi kuso ukushisa kunamandla amakhulu kwesithando wabulala amasosha amakhulu ayebaholela phezulu lapho. uNkulunkulu wathethela umlilo uqhubeke uvuthe impela kodwa wakhipha ukushisa kuwo. Uyafakazisa uma ngakuye uyoma ngakuwe abe ngakuwe awu impela. Sekuyihora kamuva bavula umnyango basebethi ake nisho bangake nibafake lapho empeleni na. Bathi sibona abathathu esibafake lapho. Wathi kukhona abane phakathi lapho nomunye wabo ufana nendodana kaNkulunkulu. Yabo uyakhombisa izathu ngani na uyizwi. Uthi bathi uNkulunkulu unamandla okusikhulula kulesi sithando somlilo kodwa noma kunjalo asikhothami kunoma yisibi isithombe ngoba simi ngezwi noma yisibi isithombe isimo senkolo gedani kuso. uNkulunkulu uyoma ngakuwe uyokhipha ukushisa ekuhlushweni uyokhipha ukuphila kumjavuza uyawenza noma yini uNkulunkulu. Yema ngakuye uyoma ngakuwe. Uyalifakazisa izwi lakhe ukuthi liqinisile ngaso sonke isikhathi. Wakhipha ukushisela ngabini wavimba umlomo wamabhubesi kanjalo njalo. Nansi into uNkulunkulu ayenza ukukhombisa ukuthi wayenguNkulunkulu. Umuntu waba kanjalo kamuva ehlane lapho ukuthi babezitholela imifundaze bezenzela indoda edumile. Babe nezinye izinhlangano ezithiwa abafarisi, abasadusi, abakaherodi nanokunye. Uthi babe indoda edumile benze abaphrithi ngomunye nomunye. Futhi benze izinto ezinkulu kanjalo benza abaphrithi abakhulu nendoda enkulu nezicukuthwane kanjalo njalo. Kodwa uNkulunkulu phakathi kwakho konke wavuza umprofethi indodana yompristi sange wayehlane eneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala. Wawazi ufunde igama lakhe uma laliwuhlamvu olungangebhokisi lemoto. Kani wakwenzelani na? Wayengumprofethi. Uma wayekade eqeqeshwe emfundisweni kayise wayeyoba mhlawumbe umfarisi noma umsadusi noma omunye wamaqembu abo. Kodwa wayenomsebenzi osemqoka. Lokho kwakungukuba amemezela uMesiya. Isizathu ngani na? uNkulunkulu wayigcina izwi lakhe futhi walifakazisa.
A voice of one crying from the seminary.
Behold, I've got
a college. Loko kwakungahle kube kwi-almanaki lo suku lokuzalwa lwamananekazi kodwa hayi ezwini kaNkulunkulu. Wathi iphimbo zokubeza ehlane lungisela indlela yenkosi futhi nenze imendo yayo iqonde. Ngabe wayelungisa indlela yezwi ngaleyo nkathi kuba izwi libonakaliswe na. Haleluya! Kanti ngibani yini elijuzini na? Imandla komzuzu.
Let me tell you now. And we're now living by the evidence of the new man.
Amen. Son of man. Izitumalo zakhe yayisezifanekisweni izembe libekiwe empandeni yomuthi lokho akubonayo egawula ngezembe enza umjondolo wakhe ebasa umlilo ukubasa izinkoni zakhe. Oh, ninanzalo yezinyoka yilokho akubonayo into ecasula kunazo zonke emendweni kuye ehlathini kwakuyinyoka wathi inzalo yezinyoka ubani onexwayise ukuba nibalekele ulaka oluzayo na ningaqangali ukuthi sinalokhu futhi singaba lokhu futhi singaba lokho. UNkulunkulu angamvuseli u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Izembe libekiwe empandeni yomuthi futhi yonke imithi engatheli isithelo esihle kwenza lehlane kube kungeke wenyusa amakhwati nezinto zakhe yakugawula futhi akushise. Niyabo uyobuthela ukolo engulobaneni kepha amakhoba uyowashisa ngomlilo ongacimekiyo. Umuntu onjalo engembethe ngisho ibhanti lakhe labafundisi basesontweni kungekho ngisho isigqoko ebhonethi sompristi wakhe niyabo ufika nesiqephu sesikhumba semvu egqoke wazisonga ngaso nesiqephu sesikhumba esisikwe emhlane wekameli simahlikihlike ezisonge ngaso futhi uphumela lapho nobuhwanqa bakhe nezinwele zigubhuzela kanjalo wathi izembe libekiwe empandeni yomuthi. Amen. Uyafika elesibini ngali na wawuyizwi kankulunkulu lifakazisa unkulunkulu unamandla kulawa matshe unkulunkulu wakwethembisa ngani ngiyathuma esinywa sami phambi kobuso bami ungesibo abenkolo kangako ungesibo ubufakazi besayense noma ubufakazi benkolo kodwa bufakazi bezwi likankulunkulu unkulunkulu wayegcina izwi lakhe niyabo engesiso isifundiso esikhulu nhlobo kodwa umprofethi othunywe ngegama lenkosi wakwenza lokho ngayo na kuqinisa izwi lakhe. Manje abaphristi bathi manje siyazi ukuthi khona ozayo ngezinto zokugcina ngakho sizofundisa esikolweni wonke umfana esinaye futhi sikulungele nonke bafana nifanele nize nibe nemfundo yasekolishi ingene lapha akungabazeki ukuthi kuzoba sozalweni uzofika ngohla lwabalevi ngoba upristi buvela lapha kodwa wena umpristi wengumprofethi futhi lokho ungokokukhetha kankulunkulu akadingi ukuvela ehlelweni elithize noma uzalo oluthize ngukhetha kankulunkulu ngokumiselwa ngaphambili ukwazi ngaphambili ufika ngendlela kankulunkulu yokukhetha ngakho babengenako umkholwa ngoba akafikanga ngendlela ababeyenzile abecabanga ukuthi wayeza ngayo lokho bekungaphinda futhi niyazi owejwayelekile kuyenzeka kodwa sithole ukuthi ufika ngendlela unkulunkulu enza ngayo kufakazisa izwi lakhe. Phelani wabangala ukuba intombi ikhulelwe ukufakazisa izwi lakhe uyizayo siyagalolunye elesithupha futhi sithola ukuthi sizalelwa indodana siphiwa umntwana. Manje sithola ukuthi wayeshilo ukuthi intombi ifanele ikhulelwe futhi unkulunkulu wabangela ukuba intombi ikhulelwe yini ukufakazisa izwi lakhe. Manje lalelani imizuzu embalwa nje sizovala wabangela ukuba intombi ikhulelwe ukufakazisa izwi lakhe lokho ngoqobo kwakuwathikameza bonke ososayense kuhamba nakuqonda lokho likuqondiwe na niyabo umhlaba uqalekisiwe. Mhlaba wonke uqalekisiwe ngenxa yesono sika-Adam. Kodwa le mbewu encane manje owesifazane akanayo imbewu. Unensimu imbewu ehlala kuyo, hayi imbewu ngoba awukho mbewana. Imbewana ifanele ibe nokuphila kuyo. Uma engenjalo impahla nje ukuphila akukho lapho. Ngakho imbewu ikowesilisa. Ngaleso sizathu inzalo yenyoka yaba kowesifazane. Niyabonga ngoba kungesiyo imbewu kaNkulunkulu siyakwazi lokho. Ubekela phambili linda uze uthole lencwadi futhi uyifunde khona ke uzobona. noma nje ukonjiswe ngombhalo nje ivula yonke into ngokufanayo nje njengombhaphathizi wamanzi egameni lakhe ubone ukuthi kunjani uNkulunkulu akanalo neze iphutha uhlala njalo ehlilisile nakuba ungeke waliqonda likholwe noma kanjani liqinise impela nje futhi manje sithola ukuthi washo lokhu wabangela lokhu ukuba kwenzeke manje ngenkathi le mbewu encane ngaphandle kwendoda ingena ekandeni elincane ensimini ayeyidalile khona-ke leyo mbewu encane imbewana encane ihuquzela iyongena ekandeni nomsila omncane ushobiza usuka lapha futhi uqala ukukhula uveze ingamuzana lokuphila emva kwengamuzana lokuphila liphila ngempilo kamama umzimba wakhe futhi phakathi lapho uyondla ngomgudu wegazi lakhe futhi siyathola manje uyayondla ngosila igazi layo igazi lakhe gabo ayinalo nechashaza lilodwa legazi likamama kodwa izondla ngezinto zomsoco amavithamini avela kumama kodwa hhayi igazi lakhe konke kuboshwe inyanda yegazi lakhe ivimba ingethuki nezinto kanjalo namanzi kodwa akusilo nelilodwa ichashaza legazi likamama umama angabe ebulawa yi-TB futhi uzalwe enganeni ingeke iyakuthelelwa ngoba igciwane le-TB lifika ngomgudu wegazi kodwa anga owesilisa anga isifo sofuba asithathelwana ngubuthakathaka kodwa hhayi i-TB ngobefanele ibambe ukuphefumula kukamama bese ithola igciwane yabo ngaphambi kokuba ikwazi ingane ikhululeke ngokuphelele uma izalwa ngoba ayisilo igazi likamama manje sithole ukuthi uNkulunkulu wangena kuleli ngamuzane elincane lokuphila yabo futhi uqala ukukhulisa amangamuzana okuphila adonswa kumavithamini kamama wakhe nezinto njengaye bese kuthi uma esekhule ngokwanele ukuba azidlele yena uqala ukudla futhi yini eyona wuthuli lomhlabathi wena okhulayo bese utshala ukuphila nokuphila kwezilwane kanjalo njalo futhi lapho eqala ukudla inhlanzi nesinkwa nokunjalo njalo uqala ukukhulisa amangamuzana okuphila bese kuthi-ke uma esikhule ngokwenele isineminyaka engamashumi amathathu ubudala wawubhathizwa ekulaleleni kujohane ezansi lapha noma kunkulunkulu emanzini wayesephuma futhi kwenzekani na ujuba okwabe kunguNkulunkulu lehla livela ezulwini nephimbo lithi lo uyindodana yami engithokozile yokuhlala kuyo wafikela ukuzokwenzani na ukuhlenga leyo ngxenye yomhlaba wayengukuqala kokudaliweyo kukankulunkulu ngoba uNkulunkulu akasikho okudaliweyo kuphela ukukristu kungokudaliweyo ngoba uNkulunkulu phakade nomoya nomoya awudalwa wayengukuqala kokudaliweyo kukankulunkulu futhi uNkulunkulu wahlenga leyo mzimba yabo enkathi ehla lo uyindodana yami ngithokozile ngaye ngakho yena uNkulunkulu wehla emva kokwedlula kulokhu futhi manje yonke indodana ukuthi uyadla futhi uzalwa ngokuzalwa kocansi kwemvelo indlela ofika ngayo bese kuthi uma sekufika endaweni lapho owedlula khona ebhaphathizweni wamanzi bese kuba ngumbhaphathizo gamoya ongcwele bese-ke umoya ongcwele uyehla ebhaphathizweni womlilo bese uthatha lokhu okudaliweyo kube ngowawo ngokufanayo njengoba wenza kuye umoya ongcwele noNkulunkulu ngumoya ofanayo yabo uyehla futhi uthathe lo mzimba ube ngowawo ekuvukeni futhi wavuselwa ukulungisiswa kwethu konke ubaba angiphe khona kuyoza awupha lokukodwa okuyolahleka ngiyawuvuka ngumuntu akuphela awubona lunye ulwele lwekhanda oluyobhubha ngisho lokho ngukuqala kokudaliweyo kankulunkulu lokhu ngukuqhubeka kokudaliweyo kankulunkulu bese-ke umhlaba wonke ufanele ube nombhaphathizo bese kuthi-ke umoya ongcwele wehlele emzini ukuhlala emhlabeni netabanakele kankulunkulu lingumuntu futhi uhlala nabo uNkulunkulu unetabanakele lapha emhlabeni lonke icebo lokuhlengwa ukulungisiswa kungcweliswa mbhaphathizi kamoya ongcwele ofanayo njengoba unjalo ngaleyo nkathi manje qaphelani wabangela ukuba le ntombi ikhulelwe futhi ukulokhu ukuthi yaza le ndodana ingazi indoda lokhu kuthikameze isayense iminyaka usakwenza mhlampe bamhleka uIsaya ngenkathi ekhuluma futhi wathi le ntombi iyokhulelwa manje lokho kwakungenzeka kanjani na sengathi ngiyabona uIsaya kuphoxeka ngenkathi ezwa uNkulunkulu ethi ngiyakubanika isibonakaliso esikhulu ngiyakubanika isibonakaliso esingona phakade intombi iyakukhulelwa manje yena aziwa phakathi kwabantu abantu bakubo umprofethi eqinisekiswe nguNkulunkulu. Manje ngenkathi ephuma phambi kodokotela kanjalo njalo nalenkulumombiko intombi yokhulelwa. Ngiyabonga ungakaze selokhu kwaqala isikhathi. Ubuyela emuva le lapho uyelapho uNkulunkulu edala umuntu wakhe okuqala. Kodwa lapha manje lokho owesifazane olapha emhlabeni uzokhulelwa. Cabanga ezingeni lokuhluza ingqondo ukuba ke lo mprofeti waphoxeka na, kodwa wayazi ukuthi uNkulunkulu wayezoligcina izwi lakhe, wayezolifakazisa. Sengathi ngiyabona wonke umndeni wamaHebheru walungiselela indodakazi yawo encane ukuba ibe nalengane. Yabo wayithengela izicathulo namabhuti kumbe noma yini ezigqokayo nengubo encane enezimbali, futhi balungiselela ukufika kwengane. Izizukulwane zedlula kodwa uNkulunkulu alifakazisa izwi lakhe. Intombi yakhulelwa futhi yazala ingane. Fakazisa ukuthi izwi lomprofethi wakhe laliyiqiniso. Uma ngakubo njalo, le ndodana yentombi yayiyizwi lenziwe labonakala. Manje uJohane ongcwele oqala umani ufuna ukufunda lokho. UJohane ongcwele oqala lomprofethi naye, kodwa le ndodana yentombi yayiyizwi lenziwe labonakala ukuqala kokudaliweyo kwaNkulunkulu. Manje woke umhlaba ungokudaliweyo kwaNkulunkulu, kodwa ulahlekile. Yabo manje ke uhlenga lomhlaba, futhi wena uyingcenye lomhlaba, futhi uhlenga wena ngendlela efanayo ahlenga ngayo umhlaba wonke. Yabo manje le ndodana yentombi yayiyizwi elibonakalisiwe. Ekuqaleni wayekhona izwi lizwi, wayekuNkulunkulu lizwi, wayekuNkulunkulu lizwi, waba yinyama wakaphakathi kwethu. Sathane wazama wonke amasu ukumenza akudumaze lokhu. Sathane wazama konke ayengakwenza ukumenza akudumaze. Wazama ukumthola ukuba athathe umbuso ngaphandle kokuzwa ubuhlungu. Wazama ukumthola ukuba alithathe ngaphandle kokuhlenga. Kanti kwakuyicebo likaNkulunkulu ensimini yase-Edeni ngenkathi ebulala iwundlu ukuthi kungegazi kuphela ayezowuthatha ngalo. Wazo wamethembisa yonke imibuzo yezwe uma wayezokuthatha. Cabanga nje ukuthi isithembiso sini. Aliqondi yini bangane baba bayigugu abathandekayo ngalo mzuzu ukuthi uSathane ukwenzela isithembiso uyokwenza ube ngomunye wabafundisi babo ababedlula bonke emhlanganweni association, uyokunika isihlalo esingaphambili kulo lonke ibandla, futhi akwenze idikoni. Uyokwenza noma yini uma nje uzothetha kulelizwi. Mani kaphelani enze konke umnika izwe nayo yonke imibuso wayengayithathi. Wayezama ukumthola ngoba ephulelozi, ngoba wayazi ukuthi wayenaye khona lapho uma wayengaphumelela. Wenza uMose ukuba alephule, wenza u-Eva alephule, kodwa wanqoba nomfo ongalungile ngalesi sikhathi. Futhi wayengakwazi, wayelazi icawa lakhe. Senyambona sifuna ukumbuka sasithombe uhlobo lesithombe sengane. Sengiyabona lawo maphiko amnyama amadala amakhulu ebhakuza emeleno eko, futhi ethi manje ngiyakutshela ukuthini, siyabukeka ufanele sizame. Kodwa uNkulunkulu uthe uma sikwenzile siyofa. Oh wow, impela ngeke nife. Yabo, oh lo ngumbhedo lowo, umqondo womuntu oyisidala ungakholwa yilutho. Kodwa uNkulunkulu wayesho njalo. uNkulunkulu wafakazisa ukuthi kwakuqinisile, futhi yakufakazisa khona manje. Abantu bayafa ngalo mzuzu usalokhu efakazisa ukuthi uqinisile. Kaphelani futhi lapho efika kuMose wathi, Mose uyazi unesifufu, unolaka. Ukuthi lesi sikhejane samabhuka senzeni yabo? Yini ungavele nje wehlele lapho futhi ngempela ubatshele ngakho nangafuni wakwenza? Kodwa ngenkathi enqomana nalo layini ongamandla akagesi oyizinkulungwane eziyishumi, wayobula izimpaphe ngenkathi egijimela phezulu umelana naye. Wathi, oh lalela, wathi ngokunika yonke imibuso.
It is written.
Kulachiwe. Kulachiwe. Wathi manje uma uyindodana kaNkulunkulu, yabo, bethela njalo elingabazi. Lokho efundisa abanye ukuba balingabazi. Wafundisa efu ukuba balingabazi. Wafundisa uMose, wafundisa bonke ukuba bazame ukulingabazi. Fundisa wena ukuba uzame ukulingabazi. Nawe hlezi khona lapha manje uma nifuna nginibize ngamagama enu, bekungukuthi uSathane ubezama isikhathi eside ukunithola ukuba ningingabaze. Ningakwenzi lokho. wethu uma uwenza lokho noma hayi mina kodwa nje ungabaze kholwa yilelizwi nje awudingi ukuthi ukholwe yimi kodwa ukholwe yilokhu yabo uma ngisho lelizwi akusimi ngelakhe amazwi ami ehlukile kodwa leli ngelakhe yabo kaphelani manje kaphelani angifuni ukungena kulokho khona manje kaphelani isithembiso sawo onke amazwi akhe ngokoqobo ukuqinisile wawafakazisa wafakazisa ngoba wafakazisa ukuthi weyizwi eliqinisile akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kepha ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kankulunkulu yini uphila kanjani na ba awu uma nje uzothatha elinye lezi likankulunkulu yophila na manje nhlobo kwaba yilokho akusho iqaphelile njalo onke amazwi uphila kanjani na udla phakathi lapho abo ufa masinyane leyo yinyama awu yena uyasonta ukholwa yikho konke ngaphandle kwalelo usafile ngiyakuthola na
He can only live by every word.
Angaphila kuphela ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni ka umphristi omkhulu, umbishopi, isikhulu sesonto, ukardinali, umelusi na, uNkulunkulu. Onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Sazi kanjani ukuthi yizwi likaNkulunkulu na usonjalo bese eyalifakazisa ke uyalifakazisa izwi lakhe. Kaphelani ke uma lokho kunjalo ukuvuma kwakho ngeke kukwenze uphile. Ubulunga bakho bebanda ngeke kukwenze uphile. Kaphelani ngezwi lakhe kuphela. Hayi nje izwi lilodwa bekwe endaweni yokungesiyo. Awukho umuntu oyo izwi elilodwa labuyela isintu sonke. Ibhayibhelini esambulweni amashumi nambili izwe lilodwa lisawulokhu libulela yonke into igama lakhe liyosuswa encwadini yokuphila uyawenezela izwe lilodwa noma athathe izwe lilodwa hayi izwe lilodwa hayi khabo ngiqonde hayi hayi amazwi amabili izwe lilodwa nje hayi umusho wodwa izwe lilodwa izwe lilodwa
People,
oh, but the Nyakona, Madame Columbia, go, good as a Tamil, Loku, Yatayishwa, and Yavo Futiguya, M. Chabene Wong.
Do you understand, people of the world?
Nyakona,
one
bez, what is a lot? Is a lot? Hayi umusho wodwa hayi paragraph eyodwa izwe lilodwa iloko kuphela weva angawukholwanga kwaletha uNkulunkulu wakufakazisa
But then if you keep every word
Kepha ke uma ugcina wonke amazwi uyophila
They doubted one
word Angabaza izwe lilodwa kwaletha ukufa esintwini
But man shall not
Kepha usikwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso okokuphila kwakhe kumzimba kepha ngawo wonke amazwi Wokamazi ngeke nje ilotshwe ngayo.
iBhayibheli
ithi hunyuswa ngumuntu ngokwakhe. Awukho umuntu noma kuphi noma yimuphi uhlobo. Ukuba zabe kunoma yikuphi ahumushe izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu ngumhumushi wakhe yena. Ngenkathi ethembisa wathi makube khona ukukhanya wabakhona ukukhanya.
Wantombi
iyokhulelwa futhi yakhulelwa. Ngiyabona noma yini uNkulunkulu ayishoyo uNkulunkulu uyayifakazisa. Awulandiyabo ukuthi uzama kangakanani umcabanga ukuthi ukuvuka komzimba kwakungeke kwenzeke. Labo bantu esemuva lapho futhi nje uthuli lomhlabathi nothuli oselwedlule manje sebekuma esithi nje namagaka namagesi umzimba wabo owenziwa ngakho bekumlo wabo usalokhu uphila. uNkulunkulu wathi ngiyakuvusa. Uchobe wathi noma izibungu zesikhumba ziphuphisa lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu.
Awulandaba
lonke izwi lifanele ligcinwe nomuntu uyakuphila ngalelozi. Wavusa umuntu owafileyo emva kokuba esefe izinsuku ezine ukufakazisa ukuthi wayengukuvuka nokuphila. Ngenkathi umuntu wayekade esefile ezinsuku ezine futhi enuka ikhala lakhe lase livele lishone phakathi ezinsukwini ezine. Kunjalo into yokuqala eshona phakathi esidalweni esingumuntu ikhala lihovoke esidunjini iqonde bese liyahovoka. Bese kuba isikhumba isilonyakazana wena fakwa ebhokisini elivalwe ngqi noma kungahle kube yini kodwa nokho izibungu zesikhumba azidingeki ukuba zivele emhlabathini zikuwe. Kaphelile yini ukuthi uJobe wathi noma izibungu zesikhumba sami zingishabalalisa. hayi izibungu zomhlaba zingabe khona izibungu sikuwe zilungele ukukushabalalisa ukufa kusebenza emzimbeni wakho ofayo kodwa umuntu okhristu khona-ke ukuphila kusebenza emzimbeni wakho ofayo ukukuvusa futhi yabo wavusa umuntu owafileyo emva kokuba esefezinsi kwezine usiyanuka ukufakazisa ngenkathi ethi ngikuvuka nokuphila manje ubani owayengasho lokho ngaphandle kankulunkulu yabo ngingukuvuka nokuphila ukholwa yimi noma efa uphila niyakholwa lokho na kuthi wavusa lowo muntu ukufakazisa ukuthi izwi lakhe laliqinisile kunjalo aphelani wayeyizwi amahebheru esine elishumi nambili uma nifuna ukubhala phansi lokhu amahebheru esine elishumi nambili kwathi izwi kankulunkulu libukhali kunenkemba esikahlangothi zombili lahlulela imicabango nezizinto zenhliziyo ngabe kunjalo na liyahlulela ukufakazisa ukuthi wayeyizwi wenzani na upetro wafika kuye igama lakhe lalingusimoni futhi wafika kujesu wayesethi wahlala phansi phandle lapho futhi ujesu uthi angangena nje wathi igama lakho ngusimoni futhi uyindodana kajona engafundile ngenasiqu emva kwakhe wayengenalutho kodwa nje umdobi ojwayelekile engenamfundo ibhayibheli lathi wayeyimfunde nje engafundile kodwa waba ngumbhishobhi webandla laseJerusalema ngani ngani ujesu wamtshela ukuthi wengubani ukuthi kwakungubani igama lakhe nokuthi igama likayise lalingubani futhi wazi ukuthi lelo kwakuyizwi ngoba ibhayibheli lathi inkosi unkulunkulu wenu yakunivusela umprofethi onjengami nalowo kwakufanele kube ngumprofethi futhi kwakungekho baprofethi abathengiswa emva kukamalaki kumesiya iminyaka engamakhulu amane kungekho mprofethi futhi nakho wawukhona umuntu emi lapho eqinisa noma ngakazisa izwi lakhe lo muntu owayemiselwe ngaphambili ekuphileni wathi igama lakho ngusimoni kusukela manje uyindodana kajona kusukela manje uzobizwa ngophetro ucabanga awufakazisa kubani na akalifakazisa ngani lelozwi akalifakazisa ngani lelozwi kukhayafase na wayengunkulunkulu wayazi ukuthi ukhayafase wayengasoze alikholwa kodwa lo muntu wayemisele ukuphila walazi khona ngaleyo nkathi ngesinye isikhathi emi maphakathi lapho omunye umuntu ezinsukwini ezimbalwa kamumva wahamba futhi wathola ubhuti ngale kwentaba cishe amamayela ayishumi nanhlanu ukusuka lapho ababeshumayela khona wabuya naye ngosuku olulandelayo wayemi lapho phakathi futhi ukubukela lapho ujesu ayekhona ujesu waqalaza wayengunkulunkulu niyabo wayenokubona okufihlakele lokhu kwakhombisa ukuthi niyabo enza izwi libe ngeliqinisileyo walifakazisa izwi kanti abanye babo bathi uyazi lowo muntu uyizwi umpedo lawo waphrithi bathi lowo mfakasuye qhabo lelo akusilo izwi wathi uyazi ukuthi umbhalo uthini inkosi unkulunkulu iyakunivusela umprofethi onjengomose futhi lowo nguye mlaleleni wathi ubheka umisrayeli ungekho nkohliso kuye umfo wathi rabi ungaze kanjani na wathi ungakabizwa ngufilipu uphansi komuthi ngakubona wayazi ukuthi ubani owayezolikholwa rabi uyindodana kankulunkulu wena uyizwi ujesu wafakazisa ukuthi wayizwi ngezwi kaphelani wesifazane omncane emthonjeni wayefuna umesiya wayengahlanganise lutho nezixuku zabo ezinkulu namahlelo kanjalo njalo ababenawo ngezinsuku zabo wayefuna izwi ngakho umuntu ngesinye isikhathi ehlezi lapho umuntu ojwayelekile ehlezi encike endleleni wathi isifazane phuzisi wathi manje awume kancane mhlambe uzama ukungiwotawota angahle ukuba wacabanga enhliziyweni yakhe ngoba wayephawuleka ngokuthi ungowesifazane odume kabi wathi ngani ungibuzelani umbuzo onjalo na ninokwehlukana lapho nje uyijuda thina singamasamariya hhayi akusilo isiko akulungile ukuba wena ungicele kanjalo nabo wathi sifazane kuba bewazi ukuthi ubani obekhuluma ubuyocela kimi ukuphuza wathi wena ukuphuza angiboni ngisho nebhakede noma intambo buyo-ke unginike kanjani amanzi kulo mthombo na kodwa kusiye umthombo ebengikhuluma ngawo yabo futhi isikhashana wathi lo umfocakile ngakho waqala kuthethela imbiza yamanzi ikhuphuke edonsa wathi awu amanzi engiwanikezayo ayoba iziphethu zamanzi iziphethu zamanzi ashisayo epopoza eyongena ekupheni okuphakade nasemphefumulweni wakho awu wathi manje awumancane ngiyaqonda wena uyijuda wathi manje nina amajuda wathi uqonde ukumtshela ukuthi wena umkhulu kunobaba wethu uJakobe ohamba lomthombo na wayengunkulunkulu kaJakobe yabo wathi uqonde ukuthi wena umkhulu kunoJakobe ohamba lomthombo na umuntu ojwayelekile yabo wayebukeka kanjalo yilokho kuphela nikubonile umuntu ojwayelekile wathi uthi umkhulu kunobaba wethu uJakobe ohamba umthombo futhi waphuza kuwo uqobo lwakhe nezinkomo zakhe awu sibusisiwe nje ngokuphuza kulomthombo lapho lo mprofeti amba khona wathi ehe wathi futhi sikhuleka kulentaba wena uthi eJerusalema wathi izindiso ngeJuda sifazane siyazi ukuthi kuma ngani wathi wena ukhonza ungakwazi ukuthi kuyini iJuda lifanele lazi izwi yabo ukuthi lalifanele libe yini kodwa yabo wayebhekisisa manje ngani uzokwenzani na afakazise izwi lakhe yabo ngani wesifazane wathi kambe hamba ulande indoda yakho uze lapha wasethi anginandoda ngani wathi ukhuluma iqiniso uyabo ngoba ubona isihlanu nale onayo manje ayisindoda yakho yabo esisazi kukhona okwenzekayo yabo kukhona okwathatha ukuphila manje ukuba kwakade kungekho phakathi lapho wasekuqaleni ukuba wayekade engenakho okumeleyo ekumiselweni ngaphambili kwakungeke bambelele nakho kumi abapristi lapho bathi lo muntu ungubhezabhubhe yabo akukho okumeleyo ukuphila okuphakade wawulokhu khona yabo unokuphila okuphakade sinye kuphela isimo sakho lowo nguNkulunkulu wawuyingxenye yakhe engehlukaniseki wacabanga ngawe futhi wakwazi ngaphambi kokuselwa kwezwe emqondweni wakhe yabo akalaza bukani ukuthi wayesesimweni sokuba nesono kanjani kodwa yabo wayengena kumthola lo mpriti ngoba mpriti wayesifundiswa esikhulu esifundisiwe usiyazi wezenkolo ezwini kodwa akukho kumelwa ezulwini yabo wayengekho nhlobo ekucabangeni kwaNkulunkulu kodwa lona wesifazane wayekhona wathi inkosi ngiyabona ukuthi ngumprofeti wena yilokho kuphela nje ayefuna ukubona yabo wathi siyakholwa ukuthi unguye ngiyakholwa ukuthi ungumprofeti wena manje siyazi asiqondi ngabaprofeti manje ngoba isikhathi sesihambe ngempela siyazi ukuthi kukhona uMesiya ozayo kodwa uma lo Mesiya efika uzoba yizwi yabo uzozazi iziphihlo zethiziyo uzokwenza into efanayo owazenzayo lapho wathi ufanele ube ngomunye wabaprofeti bakhe ukumandulela noma okunye wathi nginguye
He was proving his word. Wait,
you know, where Pharaoh is at is you not. If Pharaoh is kunda sang. If Pharaoh is ayayikho.
God was in Christ.
uNkulunkulu wayeku Christ ebuyisana nezwe futhi uNkulunkulu uyizwe. Lungi. Wathi lese mimoya evunguzayo namagagasi. Ukufakazisa isiprofeto sika Isaiah. Uyakuthiwa uNkulunkulu namandla. Wese ngunaphakade yabo. Wandisa futhi izinkwa nezinhlanzi lendodana ezalwa intombi. Wakwini na? Ufakazisa izwi. Wonke umbhalo ufanele ugcwaliseke. Walifakazisa izwi ngokusho ukuthi wayenguJehova ubonakalisiweyo. Wayengukala wokudaliweyo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wakudaliweyo uNkulunkulu enengxenye encane yokudaliweyo lapho ukuthi uNkulunkulu wayehlala kuye uqobo wayengukuqala kwalokho okudaliweyo kaNkulunkulu usukela kuye uzala madodana amaningi kaphelani wandisa futhi izinhlanzi uyizi nobufakazi bezi manje lalisisani njengoba sehlela ngasekugcineni Lolo suku engifunde ngalo emizuzwini embalwa edlule manje ngenkathi efika endlini kaJairu wahamba wangena esefike lapho manje khumbulani uJairu wayengumpriesti ikholo elithiyeka emngeleni wayefuna ukukholwa uJesu kodwa wayekuzonde ukuthedela ibandla lakhe ngoba babethe noma ubani okholwa nguye uzokhishelwa ngaphandle ebandleni lesisani manje sekuvalwa nginakisiseni impela Bekisisani lokhu Ngikholwa ukuthi uJesu wayekwazi lokho ngenkathi ewela ulwandle ngoba wayazi izinto zonke. Futhi ngenkathi ewela ulwandle wamezathi labo futhi naku kufika lo mpristi omncane ezansi. Intombazane yakhe yagula ngempela odokotela base beyidelile wathi isilele eduze kokufa. Manje kufika isikhathi sokuthatha izinyathelo. Ngiyabonga lokho kubuwe kulokhu kusa. Isikhathi sifikile sakho ukusakho kuba uthathe izinyathelo. Yabo mhlawumbe ugula ngempela. Mhlawumbe wonelisekile ukuthi unephuthi. Kungenzeka uNkulunkulu uyaluphoqelela udaba. Kufika isikhathi sokuthatha izinyathelo manje ngokusondela. Futhi uyafika wayengakhathali ukuthi bonke abanye bathini waphumela ngo obala futhi uyafika futhi uwaphathe ngasezinyaweni zikaJesu. Isinyathelo esindephose sesifundiso esikhulu esifundisiwe ukuba size kulowo esingena record lokuthi wake waya esikoleni. Uza kanjani umuntu wayefanele ukuba kuyo yonke isayense ezenkolo uza kumuntu owayefanele ukuba ngoyisehluleki. Umuntu wasendle, umuntu ohlanyayo, osangena ingqondo, engenayo ngisho ingqondo esile. Yaxolisa ngesisho, kodwa nje ungowejwayelekile, ongahlakahlile ekhanda osuku. Wonke umuntu wayemcabanga eyilokho. Njengoba besingasho namhlanje ngesisho sasemgwaqeni, inathi. Njengoba ngashumayela ngolunye usuku ngenathi nebhawodi niyazi. Niyabo ilokho ayikho emphakathini nje ojwayelekile wazinsuku zonke. Awusho ngani usangene uyahlanya uhlanya. Manje nakho ukhona umuntu owayenayo yonke imifundaze eza kulowo owayefanele ukuthi akasile engqondweni yakhe waphoqelwa kukho. Ipheziseni manje kuzothi ukutinyela kancanyana kodwa kuzoba kuhle kini nabo ngezinye izikhathi kushaqeka kanivusa. Qaphelani uyafika futhi wangena ngasohlangothini lwencane intombazane esifile eyayife mhlawumbe emahoreni ngaphambili. Futhi base bevele beyilalise phandle futhi bamthela ngoketshezi lokugqumisa base besibeka ngasempedeni wokuphumula. Leyo ndlela ababenza ngayo ngalezo zinsuku nje bazithwale bese bezifaka emgodini eplangweni. Yayilele phandle empedeni wokuphumula izungezwe izimbali. Futhi lo melusi omncane onomoya omuhle uJayiro omncane ngibona sengathi wayengumelusi omncane onomoya omuhle wonke umuntu wayemthanda. Ngoba niyabo ngakufakazisa lokho ngoba wakwenza enhlizweni yakhe wamkholwa uJesu. Kodwa ukhoni nje ukuba enze isinqumo ngoba wayengeke abe nalo isheke elingenayo njalo ngomgqibelo noma njalo ngomsombuluko ekuseni niyabo. Ukhoni nje ukuba enze isinqumo ukuthi enye into abantu isithunzi esihle esikolo ayinaso phakathi babantu babezothi niyazi ukuthini uJayiro useyahlanya niyabo wawelela lapha ya nalowo umprofeti wamanga ilokho impela nje awenzayo. Lapho zonke lezo zibonakaliso nezinto zifanele zibe khona lo mprofeti waseGalile niyazi uJesu waseNazareth. Asikukholwa manje kuzwakala kungcolisa okungcwele kodwa ileyo ndlela okwakuyiyo ngaleyo nkathi niyabo. Ngolunye usuku njengoba kunjalo manje kuzoba njalo ngaleyo nkathi niyabo into efanayo. Manje iqaphelani wawelela lapho futhi awulukhoni ukuthi enze lokho kodwa isikhathi siyafika lapho aphoqeka khona ukuba akwenze wathi ngeka kuba akwenze. Nangu wamba futhi wafumana uJesu phande ngophambi wabonke wayesewa phansi ezinyaweni zakhe wayesethi Nkosi Nkosi. Niyazi ukuthi yini lokho na ubusa ubunikazi kunjalo. Niyabo inqobo yabantu bafuna uJesu kuba abe umsindisi wabo kodwa angabi inkosi yabo. Niyabo inkosi ngumbusi ya wena uthi Jesu ungisindise bese ungiyeka ngime khona lapha futhi lokho kulungile futhi ngizozenzela umsebenzi wami manje ungangeni emsebenzini wami kodwa ungaba umsindisi wami kodwa hayi inkosi yami ufuna kuba inkosi yabo khona ke ungumsindisi wakho kodwa manje wathi inkosi umsindisi nibo ke intombazane yami encane mntanami okunguyena kuphela uneminyaka eyishumi nambili kudala odokotela useyidelile. Ngokungabazeki umphrithi ngahle kuba washo lokhu. Uyazi bonke bakhulume ngawe ukuthi uhlanya kodwa uyazi inkosi ngiyakukholwa. Ngiyakholwa ngiyazi ukuthi unobona okufihlakele. Uthi into kuphela engifuna uyisho ngokuthi woza nje ubeke izandla zakho phezu kwayo bese ungitshela ukuthi angenzeni ngizokwenza. Oh, manje kukhona lapho oqonde khona. wathi ngizohamba wayesekala ukubeka emva kokuba wayesehambile amahora amaningana naku kufika umuntu egijima njengoba isiko lalinjalo ngaleyo nkathi imilotha phezu kwekhanda lakhe waze ningamkhathazi umuntu ndodakazi yakho ifile isivele ifile sebevele bayilungisile futhi bayilalisa phandle Oh, inhliziyo yakhe encane uJesu wajika wayesembuka wathi oh oh oh
he said didn't I tell you
wathi angikutshelanga yini na
ah what he done he promised
manje akwenzile lapho wayethembisile uJesu manje ufanele akufakazise lokho amen ngikutshelile khona nje kuphela futhi uzobona inkazimulo kaNkulunkulu Manje wayazi ukuthi wayenza kwathi akenzanga lutho aze akhonjiswe nguyise uqala uJohane ongcwele wesihlanu eleshumi nesishiyagalolunye ngenza kuphela lokho baba angikhombisa khona ngakho wamkhombisa okwakuzokwenzeka ngakho ngenkathi engena endlini futhi wama lapho eceleni kwalesi sincane isidumbu esesiqinile esilele lapho yayikade igula sekungamaviki nowayo omncane umzimba osophaphathekile kungekho kudla okwakungene emzimbeni wayo nezimfiva nezinto futhi yayifile Basa bayifuthe konke ngalamakha okugumisa nento futhi ilele lapho niyazi empedeni ukuphumula nezinto belungiselela okuyisonga bese beyifaka ethuneni futhi babeka benomgidingo wabo omncane wokuba nezimbali zezungezile futhi esiyafika futhi wonke umuntu oh Jairu ntombazane yakho encane sifile oh baba Jairu oh sikudabukela kakhulu nakho konke
oh keep still
Wathi thulani niba umsindo omningi kakhulu. Wathi singanile sisiyalo yalo konke lapha enisenzayo na. Niyabo lesisiyalo yalo. Njeni niyampopoloza futhi niyatazuluka. Intombazane ayifile. Ilele. Basebenzani ke na. Ngenkathi bemuzwa ethi yayingafile ba lathi bamhleka usulu. Noma yamazi bamheulela. Niyazi ukuthi wenzeni wathi nonke phumani lapha kuba ngase kungakholweni okunje njengalokho ngeke kwasebenza manje wakusholoni na wathi Jairu uma kuphela uzokholwa uzobona inkazimulo kaNkulunkulu manje lelo yizwi lakhe kufanele akufakazise lokho kulungile wase kuthi enkathi esengena endlini lapho babekhala khona bonke wathi ilele lokho kwakuphambene nesayense Lokho kuphambene nengondo ehluzile yayifile yaquyiswa ngemithi bathi bangafa nje babagumisa ngemithi ngaso lesi sikhathi kuthi nje uma ukuphila sekuphumile kubo bathela umakha nezinto phezu kwabo futhi babasonge bese bebathatha babahambise niyabo babangcwabe bayabangcwaba nje awu ngezinye izikhathi bangabazisi ngisho nabantu Niyazi uAnania noSafira bamngcwaba uAnania ngenkathi uSafira uAnania ngenkathi uSafira babengenile niyabo base bemkhiphile futhi bamngcwaba niyabo bavele nje bathi bangafa babethela leyo nto phezu kwabo bese bebakhiphela lapho futhi babasuse niyabo Ngakho yayisivele ilungele ukuyongena ethuneni kodwa abefuna ukulinda ubaba ukuba ayibone ngaphambi kokuba bayisuse. Futhi ngenkathi engena nayo ikuleso simo futhi wathi ithethe isihlwathi nje. Ah ubathi manje uma lo mfo ngempela engahlanyi. Ngakho manje wethani na wayesevele shini ukuthi yayilele wathi yeka alifakazise izwi lakhe. Wayengena ukwenza phambi kwaleso sigejane ngakho wathi bakhiphe bonke futhi sengiyambona ekalaza ngakuJayiru wayesethi usakholwa na yebo nkosi wena nenkosikazi wozani lapha Petru Jakobe noJohane wozani nami bawelela lapho basebebiza lelizwi thalitha kum okusho ukuthi ntombazane encane sukuma futhi walifakazisa izwi lakhe yayilele kuphela ngabe kunjalo na wafakazisa lapha izwi lakhe laliqinisile kungakhathaleki ngokungakholwa kwabo wabesa lokhu elifakazisa izwi lakhe ukuthi laliqinisile ngokuyivusa ngoba wathi yayilele yayilele uyakwenza okufanayo ngolunye usuku kulo lonke ikholwa leqiniso ngokuba izwi lakhe ethembisa ukukwenza labo abakuKristu uNkulunkulu uyakubaletha kange naye nabo labo abakuKristu yenzani entombazane engumJuda encane na ngale ngawedlula nje umbhalo lapha kodwa ngizozoqina yazi kungashe ukuthi kwephuza kancane futhi sizongena emgqeni womkhuleko emizuzwini embalo angezi kunibona elinye iveki mhlawumbe kodwa ake silinde umzuzu akusinkosothi umuntu oyakuphila ngaso yabo Kaphelani, akade ngifuqele lokhu phakathi manje unikhombisa. Wayivuselani uJesu engekubazi engumHebheru na? Isizathu yayazi ukuthi yayingafile na ukumiselwa ngaphambili. Ufanayo njengoba enza ngoLazaru yabo. Mhlawumbe zaziningi izingekubazi ezincane ezafa ngalolo suku olufanayo akazange ashoze kuzo. Wayazi ukuthi lena yayinokuphila okuphakathi niyabo akazivusanga zonke ezinye kwangenkathi ephuma eJericho bathi lapha lo mfo lapha ungabazeki bathi uvuse abafileyo na ungitshela ukuthi ungavusa abafileyo sinendawo yamathuna agcwele bona enhla lapha woza uvuse lapha niyabo akazange abanake ngisho nakanci niyabo akazange akwenze ngoba wayazi ukuthi wayeyizi kuphelani yayilele kuphela Wayazi ukuthi uyise wayezofika. Manje le ntombazane encane niyabo, wayazi ukuthi leyo ntombazane encane engumJuda yayilele kuphela. Niyabo, olungileyo akafi. UJesu wafikela ukuzohlenga abalungileyo. Uthi ukuhlenga kusho ukubuyiselwa lapho owake wabakhona niyabo. Wayengenako ubahlenga abangakholwayo akunandaba ukuthi babefundiswe kangakanani nokuthi babe nodokotela besiqu esingakanani ababe naso. Wayengenako ubahlenga ngoba babengahlekeki babefanele baye esiphethweni sabo. Kodwa ekwazini kwakhe ngaphambili wazi ukuthi uLazaro wayephuma ethuneni. Wayazi futhi ukuthi intombazane encane yayilokhuyo phakade.
So she was not dead.
Ngakho yayingafile, yayilele kuphela. Futhi uma umsebenzi wethu usuphelile emhlabeni, uma singaphili kuze kube ukufika kwakhe, ngeke safa, kuphela silele.
He proved it here.
Wawufakazisa lapha. Uzokufakazisa futhi. Noma izibuyo ukuze sikhumba zishabalalisa lomzimba, nokho ngiyophaphama nginjengaye. Wakufakazisa konke okwezi lakhe, konke kwamazi akhe. Sabangani ngakho nje konke okwezi lakhe. Futhi nani izwi lakhe wayeyizwi futhi nani ingxenye yezwi lakhe. Njengaleso sizathu nithunyelwe lapha ukuqinisa indawo yenu empilweni. Angicabangi ukuthi nikutholile lokho. Nebo? Uyizwi manje seniyakuthola na? Wayesezinyaweni kuLuther, emathangeni kuWesley, emahlombe ePentecost. Niyabona ukuthi ngisho ukuthini na? Uyinhloko, unengxenye ehlanganisa lokho ndawonye, leli hore esiphila kulo manje. Hayi ingxenye yezinyawo, hayi ingxenye yethanga, hayi ingxenye yehlombe, kodwa ingxenye yentamo. Ngabe kunjalo na? Ihlanganisa kuye enhloko, leyo ingxenye yomzimba. Labo abalele kuJesu uNkulunkulu uyakubaletha kange naye. Ikilongo likaNkulunkulu liyakukhala nabafile uKristu boya kuvuka kuqala ngabe kunjalo na? Niyabona bayingxenye yalelozi nibayingxenye yakhe. Uthi nithatha igama lakhe ukuvuma niyabona nibekwa phakathi lapho nibaphathizelwe egameni lakhe ngene emzimbeni wakhe. Ngamoya munye thina sonke sabaphathizwa sibe emzimba munye phakathi lapho ngokufana impela nje nesimo esifanayo. Hayi kukhulu neze indlela yakhe. Uma banga okukholwayo ukuthi ibandla lasekuqaleni likuye na ake sibone bangaki okukholwayo na babaphathizwa kanjani na kulungile niyabo uNkulunkulu ongaguqukekiyo sikufakazisile lokho besingahlala lapha ukuze kube phakathi nobusuku kulobusuku sifakazisa lokho futhi sibe sisalokhu siqhubeka niyabo ongaguqukekiyo Niyabona kuye lengxenye yakhe ngoba nani ingxenye yokucabanga kwakhe ngaphambi kokusekelwa kwezwe wanibiza. IBhayibheli lasho ukuthi isilo emhlabeni lowo umphiki uKristu wehlelo eze emhlabeni ebumba isilo eRoma owakuyihlelo lokuqala. Lomkhandlu wamabandla omhlaba ubumba umfanekiso kuso isilo khona impela nje esakufaka nje encwadini lapho ngolunye usuku. Kaphelani ubumba lokho niyabo umphiki uKristu neBhayibheli lathi bonke abamagama abo engalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu nini ebuzelelweni na elihlatshiweyo ngaphambi kokuswelwa kwezwe igama lakho labekwa lapho uKristu uyondukisa uMathewu 24:24 uyasho ukuthi uKristu uyosenda kakhulu njengento yangempela ezithi kuzogcina uyodukisa nabakhethiweyo noma abamiselwe ngaphambili kuyinto efanayo ukukhethwa nokumiselwa ngaphambili yinto efanayo uNkulunkulu wanikhetha noma wanimisela ngaphambili ngaphambi kokusekelwa kwezwe uyodukisa bonke labo abamagama abo engamiselwanga ngaphambili encwadini yokuphila uDanyeli wakhuluma ngakho ukuthi abahlakaniphileyo bayoba njani ngalolu suku nabangahlakaniphile bayoba njani kanjalo njalo. Kulungile kuningi kakhulu kodwa nje ngilokhu ngiya kude kakhulu iwashe elikhulu lingigijimela kakhulu. Kaphelani manje bhekisisani waqaphela emva manje bhekisisani ukuthi kwenzekeni lapha. Bonke ayebazi ngaphambili ubabizile. Bonke ababizile ubalungisisile. Wonke lowo amlungisisile umkhazimulisile. Uhambo lwakho seliphelile. Uyaphila uphume ngale ingxenye yakho. Umusa yilokho uNkulunkulu akwenzele khona imisebenzi yilokho okwenzayo ekukuthokozeleni. Wafazi sangantu yakhe efanayo ukuthi wayazi izinto zonke le ndodana ezalwa yintombi. Wayazi ukuthi zazikuphi izinhlanzi ezithize emanzini. UPhethro nabanye ababekade bedoba ngenethi ngaphezulu ngqo futhi bangabamba lutho.
That proved his word, is that right? He knew all things.
Lokho kwafakazisa izwi lakhe ngabe kunjalo na wayazi izinto zonke. Uthi labo selungele ukukhokha izintela zakhe bakhombisa ukuthi zonke izinto zazingezakhe. Wayazi ukuthi inhlanzi yayikubuye eyayinohlamvu lwemali emlonyeni wayo olwenele nje ukuba akhokhele omunye wayeyiqathazele phandle lapho naleyo nhlanzi yavele yalicosha. Uthi wathi Phethu yehla bese uphosa udobo phakathi uyabo bese ukukula leyo nhlanzi bese ukhipha lolu hlamvu lwemali emlonyeni wayo bese uyaqhubeka bese uyabenelisa ukhokhe izintela.
Oh yes.
Oh yeah, wezi promotions zinemihume nezinyoni zezulu zinezidleke kepha wayenezwi wayeyizwi futhi wakufakazisa ukuthi kunjalo ulifaza njalo izwi lakhe okufanayo azokwenza manje kuso sonke isizukulwane ufakazisa okufanayo. Emva kosuku lwesithathu emva kokufa kwakhe ukumbelwa ngosuku lwesithathu wavuka futhi ukufakazisa izwi lakhe. Ngoba umprofethi wathi angiye kuvuma ongcwele wamabona ukubola angiye kushiya umphefumulo wakhe ehaides. Usuku lwesithathu ngaphambi kokuba ukubola kungene emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili. Yabo awuzange uhambe izinsuku ezintathu eziphelele ngoba ukubola kungena emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili. Niyabonga akho akahambanga isikhathi esigcwele ngoba umprofethi wathi niyabo umprofethi wathi angeke uvume ongcwele wami abone ukubola wanifakazisa izwi lakhe waphilisa abagulayo izishosha ukufakazisa izwi lakhe uIsaya nabo bonke abanye abaprofethi abalishoyo wathumela umoya ongcwele ngosuku lwePentecost ukufakazisa izwi lakhe. Ifuna ukuthola eminye yemibhalo manje uJoweli wesibili elamashumi amabili nesishiyagalombili. Wathi kuyakuthunga izinto zokugcina usho uNkulunkulu ngiyakuthule umoya wami phezu kwayo yonke inyama naphezu kwezinekukazi zami nezinekukazi eziyisebenzi ngiyakuthulula umoya wami. Umusha wenu uyakubona imibono, umdala wenu uyakuphupha amaphupho kanjalo njalo. Wakufakazisa ngokuthulula. Futhi wayeshilo ngaphambi kwesikhathi kuLuka 24:8 49. Uma ufuna ukukubhala phansi, wathi bheka ngiyathuma isithembiso sikababa wami phezu kwenu. Kepha lindani emzini waseJerusalema nizelembathiswe amandla avela phezulu. Nakho kwenzile, wathumela umoya ukuba uqhubeke ukufakazisa izwi lakhe. Kodwa bekisisani ukuthi wathini? Ngabe wakwenza na? Kulungile. UMarko 16:6 wathi hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Kuze kube kuphi na lonke izwe, ubani na konke okudaliweyo. Okholwayo kubatizwe uya kusindiswa, ongakholwayo uya kulahlwa. Nalezi zibonakaliyo ziyakubalandela abakholwayo. Washo kuMarko 4 wathi kuJohane 14:12 wathi futhi okholwa yimi hayi ozenzisayo kodwa okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Uthathe umoya ongcwele owawukuye ukwenza lowo msebenzi ufanayo ngoba ini umoya wawuza ukuzobonakalisa izwi elithenjisiwe esikhathini esizayo. Ngiyabo wenza kuhlinzekela ngokuba wayazi ukuthi lezi zinto zazizokwenzeka. Manje emva kweminyaka engamakhulu ayishumi esishiyagalolunye neminyaka ebanda sedlule, nazo zonke izinto eziprofetha ngoLuther West zisanda kwedlula nje, futhi sakubona kudwetshwa nenyanga yehla futhi yakudweba nenkosi yasidwebela khona ebhodini lapho futhi yakukhombisa futhi yehla uqobo lwayo futhi yakuqinisa ukuthi kunjalo. Emva kweminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye futhi isekupheleni konyaka webandla laseLaodikeya, yethembisa kuLuka 17:37 ukuthi le ndodana yomuntu efanayo yakwethembisa iyokwembulwa ngezinsuku njengoba kwakunjalo eSodoma phezu komhlaba. Ngabe yakwenza na? Akufanele kufezeke na? Akunakwenzeka. Manje khumbulani, ifika ngamagama amathathu: indodana yomuntu umprofethi, indodana kaNkulunkulu umoya, indodana kaDavid okwesikhathi seminyaka eyinkulungwane. Kodwa maphakathi lesi sihlanganiso manje ngokwamazwi akhe uqobo ngosuku lapho indodana iyokwembulwa khona. Izembule yona uqobo njenge ini? Hayi indodana kaNkulunkulu, indodana yomuntu. Iyozembula yona uqobo ngendlela ehlukile. Manje lokho kwenzani na uma lakho wesine khona impela? Niyabo, indodana yomuntu iyozembula yona uqobo hayi kuwo onke amahlelo amakhulu nezinto njengoba besinakho eminyakeni, kodwa iyozibonakalisa yona uqobo njengendodana yomuntu futhi ubonakalisa uMalaki wesine. Futhi ngalolo suku ngiyakuthumela kini u-Elija umprofeti, futhi uyakuphendula izinhliziyo zabantwana zibuyele ekukholweni obaba bePentekoste, badede kubo bonke lobu buhlelo futhi babuyele ezwini lasekuqaleni futhi ukuhosha leso sihlahla mhlobokazi asethembisa isikhathi sokuhlwa kuyoba ngokukhanya. Hayi ngosuku olunezinkungu, kuyoba ngokukhanya, kuyoba lusuku olungenakubizwa ngemini nangobusuku. Niyabo wakha umzimba, kodwa intoko efanayo eyayilapha empumalanga ilapha entshonalanga futhi. Kuba khona ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Oh hey, ngizwa ukuthi angiculi iculo. Kuyoba khona ukukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa. Indlela yenkazimulo impela niyoyifumana. Endleleni yamanzi ngukukhanya namhlanje ngincwatshwe egameni lakhe eliligugu. Bancane nabadala, phendukani ezononi zenu zonke khona umoya ongcwele uyongena ngempela. Izinkanyiso zakusihlwa sezifikile, kuyaziwa futhi kwenziwa iqiniso ukuthi uNkulunkulu noKristu bamunye. Indodana yomuntu izembula yona uqobo ngamandla afanayo eyayiyiwo, hayi phansi onyakeni webandla ekulusisweni ekungcwelisweni zonke lezi zinto lapha, kodwa indodana yomuntu na yizwi lezi leshesha kuneli lama kunangembe ziyadla kwathi zombili ihlukanisa imicabango osenhliziyweni. Wadingeka enzeni na? Ufanele alifakazise leli zwi. Uzokwenzani na? Qaphelani ngakho uma sikubona kwenzeka. Ngibukeni esimweni esifanayo aye kuso lapha ekuqaleni insika yomlilo. Hey, efakazisa ukuthi kungamaHebheru eshumi nantathu elesishiyagalombili wathi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Akuyini na uJesu Kristu onguyena izolo lowo kwakunguKristu ehlane enoMose? Bangakwaziyo ukuthi iBhayibheli lakusho lokho na? Izolo lowo kwakunguKristu ngenkathi uPawulu ekhuluma lapha namhlanje niyakukholwa lokho na eTestamenteni elisha. Bese kuba indodana yomuntu uKristu ufanayo ngosuku lokugcina niyabo kulungile. Kaphelani futhi uJohane weshumi nane eleshumi nambili wathi imisebenzi engiyenzayo mina niyakuyenza. Yonke lena eminye imibhalo wenzani na? Ulapha manje fakazisa. Hayi unyaka kaLuther, hayi unyaka West, hayi unyaka wePentecostal, hayi unyaka weBaptist, hayi unyaka wePresbyterian. Sesedlule kusukela phansi kuwo futhi ufakazisa ngumlando eBhayibhelini. Kodwa ini? Unyaka wendodana yomuntu embulwa ukungenisa lezi zinto ukugcwalisa izwi lapho zonke zifanele zigcwaliseke. Yabo? Siyakubona futhi kuyiqiniso. Futhi cabangani ngezindlela ezifanayo zokwenza azenza endaweni yokuqala. Akuqiniswa kuphela phakathi kwethu, kodwa kuqiniswa yisayensi. Kufanele bakuvume ukuthi kuqinisile uGeorge J. Lacy, inhloko yezobunhloli i-FBI, ngemibhalo enemininingwane yemilobo yeminwe, wathi ukukhanya kwashaya ingilazi ilensi. Akubezanga nje lomqondo uqobo lwami, kodwa wathi, Nomzane Branham, le kamera ngeke ithathe injula mqondo. Kona. Wena ubufakazi ukuthi eminyakeni eyedlula kudala ngenkathi leyonsika yomlilo yayimi lapho kuleso sihlahla njengokuvunguza komoya ikhuluma. Wathi ungalokothi ubheme noma uphuze kunomsebenzi wokufanele uwenze uma usumdala. Abantu bathi lo umfana usehlanya engqondweni yakhe. Umama wayefuna ukubiza udokotela nganginokwethuka. Kodwa kwakuyini na? Wahlala khona lapha phansi ekugcineni ngalowo mfula lapho emfuleni i-Ohio futhi wathi njengoba uJohane uMbhaphathizi wathunywa ukuba athole abantu balungele izwi ukuba libonakaliswe kuzoba njalo nomlayezo wakho. Kuthi bangibiza kanjani odokotela Davis ngokuthi ngisangene ingqondo yami babefuna ukungikhipha ebandleni. Ngoba ngangiphilisene naye abashumayeli besifazane nazo zonke lezo zinto okwakungekho ngokumbhala. Wathi futhi uthi uzoshumayela futhi ubangele imvuselelo ukuba ishaye izwe. Ngathi hayi mina kodwa washo njalo. Wathi Billy wawunephupho elesisabisayo. Ngathi ngizoliyeka ikhadi lami khona manje angisesuye owakho. Walisho ngiyalikholwa futhi ulifakazisile. Ileyo ingxenye enhle. Ulifakazisile, ufakazise izwi lakhe ngezwi. Ukuba uyizwi yabo. Izwi lenzani? Lazi imfihlo yenhliziyo. Ngabe kunjalo na? Kulungile, uyafakazisa kumaHebheru eshumi nantathu elesishiyagalombili. Futhi uzoba nomlobokazi bandla elungele ngezinsuku zokugcina. Uzokwenza kanjani mfowethu Branham na? Angazi kodwa wathi uyokwenza. Uzokufakazisa. Obizelwe ngaphandle kuwo wonke amanye kunjalo inyoni emakhwifikhwifi ebe emakhwifikhwifi ngegazi lakhe niyabo. Obizelwe ngaphandle wonke omunye umhlambi umelene naye uyedelelwa futhi uyenqatshwa. Kodwa inyoni emakhwifikhwifi manje angikathali ukuthi umkambi wayefuna kangakanani ukuphikisana nalokho uyaphaphalaza. Mbulani. Kwenzani enyonini inyoni emakhwifikhwifi eyayiyikho na? Bathathe ezimbili zazo eyodwa yayibulawa umana lalithelwa phezu kwenye inyoni futhi kwakungokokuhlanzwa kochoko namachashazi egazi bese ememeza ngcwele 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 enkosini. Nalokho kwakungumana wethu uJesu Kristu owabulawa negazi lakhe liphezu kwethu simemeza ngcwele 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 enkosini. Zonke ezinye izinyoni ngiyajabula igama lami lisencwadini yayo, hayi lapha emhlabeni kodwa phezulu lapho. Hayi esikhunjeni sembuzi kodwa esikhunjeni sewundlu kunjalo. Kuyoba khona ukuvuka kwabafileyo. Uzoqinisa njalo. Uzofakazisa. Kuyokhona uhlwitho lwebandla. Uzoba kanjani na? Angazi kodwa uzokufakazisa. Izwi lakhe liqinisile. Kuzoba khona isikhathi iminyaka eyinkulungwane. Uzofakazisa izwi lakhe. Kuba khona amazwi amasha nomhlaba omusha uzokufakazisa ngoba izwi lakhe lasho njalo. Futhi ngabalungileyo kuphela abayoba lapho uzokufakazisa futhi kunjalo. Kuphela labo owenziwe ingxenye yaleli zwi nabo kuyoba ingxenye yabo enendawo yabo kuleli zwi okonyaka wabo kuyoba yibo kuphela abayoba lapho. Isizathu lokho nje okuyikho uyizwi ukuthi uyini wesifazane na mfanekiso wendoda. Kuthi yini yini ibandla na umfanekiso wezwi niyabo kunjalo impela niyabo ngakho liyoba lapho impela nje amakholwa eqiniso kuphela ezwini lakhe alaziyo leli futhi angalikholwa ukuthi uNkulunkulu uyawasiza ukuba alifakazise kunjalo ukuthi liqinisile. Niyalikholwa manje na niyalikholwa na uma kunjalo yeluleka ngokukholwa bese uthinta ingubo yakhe ngoba wedlula ngapha. Uyofakazisa ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade amaHebheru 13 8:8. Ikani mina nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe uMateyu. Futhi ungumphristi omkhulu ngokwamaHebheru incwadi yamaHebheru isahluko sesine ivesi le-15. Ungumphristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Nawukholo khona eluleka bese uthinta inkosi ikhona njalo ikani mina nginani njalo ubani phansi kusukela eminyakeni hlolani konke ibambisise okuhle manje uma usonto ebandleni elingakholwa ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade ofanayo ngandlela zonke suka kulo hlola manje sithi uvukile wafileyo angikushongo izi lapha lakusho bathi uvukile wafileyo wathi nguyena izolo naphakade niyakukholwa lokho na uyethembisa ukuthi lezi zinto ziyokwenzeka ngomuhla kuphela ukuthi indodana yomuntu efanayo iyobonakaliswa manje khumbulani lokho kwakungesuye ujesu ekhuluma ku-abrahama lapho owakwazi ukwehlulela imicabango engqondweni kasara emva kwakhe
That was not Jesus.
Lo kwakungesuye uJesu wengakazalwa.
But it was a man in human flesh that
God wawungumuntu enyameni yomuntu. UAbraham ambiza ngoElohim usomandla omkhulu. Ekhombisa noJesu wathi njengoba kwakwenzeka emihleni yaseSodoma manje ebhekisisani. Emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu lapho indodana yomuntu yembulwa. Akusenjengebandla niyabo, akusenjalo umlobokazi uyabizwa niyabo. Ngalowo muhla indodana yomuntu iyokwembulwa. Yini uhlanganisa ibandla enhlokweni, ihlangane umshado umlobokazi. Ukubiza komyeni kuyofika ngonga lokhu lapho indodana yomuntu iyokwehla futhi ifike enyameni yomuntu ukuhlanganisa ababili babe ndawonye. Ibandla lizofanele libe yizwi, yena uyizwi, nababili bahlangana ndawonye futhi ukuba benze lokho kuyothatha ukubonakaliswa kokwembula kwendodana yomuntu. Hayi njengomfundisi wasesontweni. Angazi niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na niyabo indodana yomuntu uJesu Kristu uyokwehla esenyameni yomuntu phakathi kwethu futhi uyokwenza izwi libe yilo ngempela kakhulu ngangokuthi liyohlanganisa ibandla naye njengoyedwa mlobokazi khona-ke uyoya ekhaya esidlweni sakusidwa somshado amen. Sevele uhlangene niyabo siya esidlweni sakusidwa somshado hhayi emshadweni. Thwalisa inyama yakho uqobo yayo yonke inyama yamadoda anamandla ngoba umshado wewundu ufikile. Kodwa uPhitho kuzoba isindo sakusidwa somshado. Lapho izwi lapho lihlangana nomuntu nababili babamunye. Bese kwenzani-ke ngaleyo nkathi na bonakalisa indodana yomuntu futhi. Hayi osiyazi bezenkolo bebandla. Indodana yomuntu.
The word in the church is the bandla
bamunye noma yini enziwe indodana yomuntu iyayiyizwi ibandla lenza into efanayo. Wazifakazisa kanjani yena uNkobo eminyakeni na baprofethi abekwazi ukukhuluma izwi bazi imicabango yabo bayaziwa kanjalo-ke lokho wethembisa eminyakeni ebandla bafika nokuthi akusiko ngisho nobusuku noma imini kodwa ngesikhathi sokuhlwa lapho indodana yomuntu iyokwembulwa. Kuyofika futhi kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa niyabo Kwenza nina kufazisa izwi lake manje bukani emuva ngabe wafika njengentombi ngabe wafika njengoba basho ngentombi njalo na ngabe wafika ngendlela impela nje asho ngayo na lesisana namhlanje walifakazisa izwi lakhe ungakhathaleki ukuthi bangaki abaphika inkolo ubutha usalokhu efika ngo walifakazisa izwi lakhe nakho lapho esikhona sedlula kulonyaka wawo onke amabandla nezinto asuka njengoba enza kumalaki kuze kuyoba sekufikeni kukaKristu bonke abaprofethi nezinto basebenqamukile futhi ayesengene ezicukuthwaneni kanjalo njalo kodwa impela nje bukani ukuthi ubulunu lwesimilo aluthumela yena impela nje u-Elija ozonda besifazane abanesimilo esibi nabafaka inqwaba kapende ophawuda nokokuzipenda nawo yonke leyo nto lapho abafundisi basesontweni wababulala ngokubacekela phansi ngakwesokunene nesokuncele vele hlane kaninganga namunye wabo futhi wathi uMesiya usendleleni ngiyamazi uma efika ngiyomethula amen ingaqali ukucabanga ukuthi nisonta kuleli noma lelo ufana njengoba nje u-Elija enza futhi ngemihla yokuphela kuyofezeka ngaphambi kokuba kufike usuku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi ukuthi ngiyakuthuma kini ngaphambi kokuba kufike usuku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi ngiyakuthuma kini u-Elija umprofeti futhi uyobuyisela ukukholwa kwabantwana babuyele kobaba futhi lesisane ukukholwa kobaba kubantwana amaJuda yabo isithembiso sabo sombhalo abezizwe nalapho ababewe khona bukani lokho okumbaqambili ngokuphelele impela nje impela
and here we see it
uthinako siyakubona uNkulunkulu efakazisa izwi lakhe sikuthembisa amakhanda ethu okwesikhashana
dear god
uNkulunkulu othandekayo obuye waletha inkosi yethu Jesu evela kwabafileyo ufaze kazisa izwi lakho futhi uyaphila namhlanje fakazisa izwi lakho ngani mina nginani njalo ngisho kuze kube sekupheliseni ufakazisa izwi lakho
uJesu
Kristu nguyena izolo namuhla naphakade uma kwakungesikho kuze kube phakade mhlawumbe ningahle nikhutshwe yikho angimanga ukuba ngikuchaze inkosi kodwa kuze kube phakade bayazi nje isikhathi sesikhathi uthi manje emva kwalonyaka ngeke usabange kuze kube phakade kuzoba yiphakade ngakho waye uNkulunkulu ofanayo waye kuMose baprofeti wayesefika emva kwesikhathi sesikhathi wayeseba ngumuntu uqobo lwakhe wazibonakalisa yena njengoNkulunkulu umprofeti saseke siba nesikhathi sesikhathi futhi uyafika futhi nguyena izolo namuhla naphakade caba ngalokhu uSolomoni ngaleso sikhathi esikhulu seminyaka eyinkulungwane samaJuda ukuthi ngenkathi kungekho zizwe ezingalokotha ziwathinte Aleso sipho esikhulu sikaNkulunkulu sasikumprofeti waze wayazisa indlovukazi zonke izimfihlo zayo akukho okwagodlwayo unyaka omkhulu khombisa ukufanekiseni ukuthi kwakuzo unyaka omkhulu futhi manje baba lo wawunguwe hayi uSolomoni lo wawunguwe kuJesu ngokuba wathi uNkulunkulu wayekuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye wayengukala kokudaliweyo umzimba wakhe wawungokudaliweyo okuhlengiweyo futhi manje eminyakeni ibandla lalahla uthando lwalo lokuqala futhi manje ngezinsuku zokugcina wethembisa ukubiza abancane abayingusala ngesibalo mhlawumbe umncane ngezinsuku zokugcina Baba izinhliziyo zethu ziyagxuma inhliziyo yami iyagcisheka uma ngicabanga ngalokho futhi ngazi ukuthi amazwi akho aqinisile akukho nalinye lawo elingehluleka makuthi laba bantu namhlanje bakuqonde lokho nesoni masifune wena ngaleli hora ngaphambi kokuba amasango avale futhi isikhathi asisayi kubakho Makuthi umlobokazi njengoba eqala ukuphuma esinyathelweni kulokho nalokho kwangathi angabuya angene esinyathelweni njengoba umbono wabonise emavikini ambalwa edlule ngikhuleka kuwe baba ukuba ubusise manje futhi uphilise abagulayo nazi izindwangu zibekwe lapha amadubu avela aqhamuka ezingcenyeni ezehlukene Futhi manje embhalweni kwathi wathathwa izindwangu nama-aproni namaduku emzimbeni kaPawulu futhi aya kwabagulayo futhi uNkulunkulu wabaphilisa. Manje siyazi ukuthi asisuye uPawulu ongcwele kodwa siyazi ukuthi kwakungesuye uPawulu ongcwele kwakungukukholwa kuye eyinceku yakho. Kosi laba bantu bebengeke bashayela lamakhulu amamayela uma bebengakholwa. Vuza ukholwa kwabo Nkosi njengoba kungesikho ukugcoba iduku uPawulu akazange awagcobe wathatha emzimbeni wakhe. Njengoba ngibamba lamaduku Nkosi kungesikho ukuthi umzimba wami ngoba awulungile kodwa impahla yakho ehlengiwe ngakho ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzohlonipha ukukholwa kwabo. Kwangathi ngamunye wabo angaphiliswa ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Manje Nkosi umlayezo umuntu kungesikho ukuchaza ukuthi ufanele wedlule ngemizuzu embalwa kodwa sewedlulele emahoreni amabili noma ngaphezulu. Manje abagulayo mabaphiliswe Nkosi abantu ababone ukuthi ukhona. Ngoba ngikushongo nje ngesingami nguwe Nkosi futhi ngikhuleka egameni likaJesu. Amen. Manje cishe imizuzu eyishumi nje angazi ngabe akhona eniwakhiphile lapha bekuyilipi na. UBhili uthe akhona abewakhiphile. Ngimcelile ukuba akwenze kulokhu kusa futhi bengisanda kungena emizuzwini embalwa edlule emumva lapho futhi angibanga nalo ithuba lokumcela ngoba bengikhuluma nomfowethu Ben nabo ngapho angilitholanga ithuba lokuba ngimtshele. Ungitshelile nje ukuthi ukhipha amakhadi omkhuleko, ikhadi lomkhuleko uBhili khulu elokuqala kuya kwelekhulu awu asithi ngiyakholwa ikhadi lomkhuleko lokuqala uB ubani ono B uma ukwazi ukusukuma phakamisa isandla sakho uma ukwazi ukuhamba umunye wesifazane ngemuva kulungile uB wokuqala owesibili wesithathu wesine wesihlanu wozani ngapha futhi ngizocela laba abantwana abancane uma bezoza nje khona ngapha bajikeleze ngemuva komsamo futhi bahlale phansi lapha manje kulungile. Manje ngiyanitshela bathumeleni hambani ngone edlule kuleso sikhala sezihlalo sesihlalo lapho nina bantu kusukela kwelokuqala kuya kwelesihlanu hambani ngone edlule ngapho bese niza nehle ngo. Akuthi labo osezikhaleni sezihlalo lapho uma bengahle bakwazi beze ngqo ngemuva bazungeze lapha ngasezihlalweni zabo. Manje abantwana abancane ohlezi lapha wozani ngqoni zungeze ngemuva komsamo lapha futhi ngifuna bahambe khona ngapha abantu kuze ngikwazi ukubakhulekela. Manje asibone manje ngiyabona ngibize liphi elokuqala kuya kwelesihlanu bekungesilo na elokuqala elesibili elesithathu elesine elesihlanu elilodwa wonke umuntu onegadi lomkhuleko lapho elokuqala kuya kwelesihlanu phakamisa isandla sakho nibone ukuthi bonke bami ngezinyawo zabo yini ukubona elokuqala elesibili elesithathu elesine ngishoda ngelilodwa elokuqala elesibili elesithathu elesine elesihlanu kuB nonke ningo elokuqala elesibili elesithathu elesine elokuqala lesibili lesithathu lesine liphi elesihlanu uB elesihlanu buyela emumva ngapho nenekazi ngulungile mnumzane hamba ujikele ngapho nakho ke hamba uzungeze ngobese uyabuya elesihlanu elesithupha elesikhombisa elesishiyagalombili elesishiyagalolunye elesishumi kulungile uB ikhadi lomkhuleko lesithupha elesikhombisa elesishiyagalombili elesishiyagalolunye elesishumi niyabose senza lokhu khona ke asitholi kuphazamiseka ke elesithupha elesikhombisa elesishiyagalombili elesishiyagalolunye elesishumi. Manje ngine ngiyacabanga unalo ikhadi mnumzane umi lapha na elesikhombisa na kulungile hamba uqonde lapho hamba nabo ngqo. Nginamabili kuphela ngiyacabanga lapho kulungile elesithupha elesikhombisa elesishiyagalombili elesishiyagalolunye elesishumi ikhadi lomkhuleko lesithupha elesikhombisa elesishiyagalombili elesishiyagalolunye elesishumi. Nginamabili kuphela nanti unalo mnumzane na nakho ke nampo ke elesishumi elesishumi nanye elesishumi nambili elesishumi nantathu elesishumi nane elesishumi nanhlanu. Manje lelo kungaba ngelokuqala elesibili elesithathu elesine elesihlanu kulungile elesishumi nesithupha elesishumi nesikhombisa elesishumi nesishiyagalombili elesishumi nesishiyagalolunye elamashumi amabili elokuqala lesibili lesithathu lesine lelo kulungile elamashumi amabili elamashumi amabili nanye elamashumi amabili nambili elamashumi amabili nantathu elamashumi amabili nane elamashumi amabili nanhlanu Elokale lesibili lesithathu uhamba uzungeze ngapho mnumzane uhamba uzungeze ngqo ungene emgqeni amashumi amabili nanhlanu amashumi amabili nanhlanu umsizeni lapho umtedeleni aphume adabule noma ngayiphi indlela ayifunayo ulapha mfowethu khona lapha bakuvulele indlela lapha abantu bakuvulele indlela lapha omunye akamsize khona ngapho uma ningakwenza umtedeleni ahambe azungeze ngqo bese engena emgqeni lapho ngiyatshela umhlaliseni khona lapho futhi uma umama wakhe bizwa nimhlalise khona phezulu lapho nabo uma efika enombolweni nimfake emgqeni ngo kulungile ngicabanga ukuthi nje bathi ababe baningi abangahle bakwazi ukuhamba manje manje bangaki lapha ongenalo ikhadi lomkhuleko futhi niqinisekile niqiniseke ngokoqobo ukuthi uNkulunkulu angabaphilisa abagulayo na phakamisa isandla sakho yakukholwa na Bangaki nginovela owaziyo ukuthi angazi lutho ngawe angazi lutho ngezifo zenu na ukhona kukhona abantu lapha manje ithabernakele lami omunye wenu uzihamba icishe impela akekho umuntu engingambona ngaphandle walaba befundisi nje phansi lapho ngibona umuntu engimaziyo angikho lapha ngokwenele niyabo futhi bangabantu nje abangenayo abangenayo bevela ndawo zonke bangaki phakathi lapha ake ngikufakazise yini bangaki lapha owaziyo ukuthi angazi lutho ngani na phakamisani izandla zenu lapha niyabo isandla sakho phambi kaNkulunkulu niyabo angazi lutho ngabo manje angazi ukuthi ngingamthola yini omunye obizwayo emgqeni womkhuleko kanje ebengimazi Kodwa ngeke ngazi ukuthi beze ngani lapha niyabo ngeke ngazi ukuthi bebeze ngani manje ngizama ukukwenza ngokuba ninibonise lokhu manje ibhekisisane imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza niyakukhola lokho na niyakhola ukuthi uzolifakazisa leluzwi na ngilungile ngabe washo ukuthi uyozembula yena uqobo enjengendodana yomuntu ekupheleni konyaka webandla na bangaki na nezwe liyobuka libe sesimweni sasesodoma neGomora na niyakukhola lokho na manje pili yini ungavele nje ubathe dele beze khona ngapha na ya kulungile awu okay kulungile ekupheleni konyaka uyozembula yena uqobo manje bukani niyaqonda yini ukuthi manje ke naku okungenakwenzeka sanhlobo na manje napa abantu bemi nkulumugqa engingakaze ngibabone empilweni yami Kona abantu abahlezi phandle lapho engakaze ngibabone. Kodwa akhumbulani amaHebheru esine eleshumi nanhlanu ngikholwa ukuthi yiwo okwasho ukuthi ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthaka bethu manje ngabe iqiniso lelo na manje uma engumpristi omkhulu khona ke ungamaHebheru eshumi nantathu lesishiyagalombili manje ke onguyena izolo namuhla naphakade ngabe kunjalo na Manje ubeyozembula kanjani yena uqobo na njengoba nginitshelile njalo ukhuluma ngabaprofeti bakhe njalo uthumela umlayezo ngaphambi kokwahlulelwa zonke izinto akayiguquli neze indlela yakhe wakumenza mina seledeni ukuthi wayezomsindisa kanjani umuntu ngegazi elikhethekileyo longenacala akakaze ayiguqule Siyazama ukuyiguqula ngemfundo ngamibhoshongo yasebabele amadolobha amakhulu nayo yonke into enjalo sizama ukuyiguqula kodwa ayisebenzi sizama ukuyiguqula ngokufundisa izwe kuye sizama ukuyiguqula ngehlelo labantu ayizange isebenze indawo yodwa kuphela umuntu ongahlangana khona ukuba akhonze phansi kwegazi amahlelo enu ayona ehlukanisa kodwa phansi kwegazi niyafana akaguquki neze manje uma engumphristi omkhulu ongaguqulekiyo nonguyena izolo namuhla naphakade khona ke uzofanele aligcine lelozwi hhayi ngoba sathi wakwenza kodwa ngoba wathi uyakwenza niyabo Manje manje umenza kwenza lokho manje ake nime umzuzu nje caba ngani manje bangaki kini kulomugqa womkhuleko abazi ukuthi angazi nayo kodwa into ngani ukugula kwenu na manje ke phakamisa isandla sakho niyazi ukuthi nge bangaki kulomugqa womkhuleko owazi ukuthi anginazi ngisho na phakamisa isandla sakho bukani izethameli niyabo manje nina elithe qekelele lapho alidingi ukuba nibe lapha thintani ingubo yakhe nje khulumani nje nithi inkosi Jesu ngiyakukholwa manje thaneni ngiyalikholwa lelo futhi ngikholwa ukuthi ungembula kumfowethu Branham ngoba manje hayi ngoba kungumfowethu Branham ungumuntu ojwayelekile nje futhi mhlawumbe uma uhlwitho lufika kulokhu kusa nicabanga ngohlwitho na Uma uthetho lufika kuloko kusa ngikusho lokhu ngokuzithoba. Akungakazeki ukuthi uhafu webandla uma sihambe ngokwezigqu ngalokho esifanele sibe kukho. Uhafu wenu ubuyohamba phambi kwami kunjalo. Angibukani umthwalo enginawo nokuthi uthwele ukhega kanjani kanjani. Nginceku kaKristu engasizi lutho ukwazi engikwaziyo ngaye bese ke ngiphila ngendlela engiphila ngayo hayi ukuba nesimilo esibi hayi ukungahlanzeki lutho olunjengalolo uNkulunkulu uyazi ukuthi lokho kuqinisile niyabo ngizama ukuphila ngokuyikho kodwa ngibukeka sengathi nje angikwazi ukuba ngiyedlulise into mhlawumbe bekungomunye umuntu mhlawumbe ofundiswe kakhulu noma into ethize ngahle kuba banakho kukubantu kodwa manje ke omunye uzocabanga akusibo bonke abantu ozokuthola empeleni niyabo 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 uyazi ukuthi uzokwenza njani ngakho nje ngizinikela kuye futhi ngithi Nkosi ngisezandleni zakho yenza kimi njengoba ubona kufanele manje uma uJesu Kristu enguyena izolo naphakade manje ngikholwa ukuthi ngiyamazi lona wesifazana ngisazi ukuthi ungubani kodwa ngiyamazi ngandlela thize kodwa ngike ngawubona ubuso bakhe kodwa angimazi ukuthi ungubani okwalesi sikhathi nje kodwa ngiyamazi ngandlela thize awungazi na ngicabangile mina ngimbuka ebusweni bakhe bengicabanga ukuthi bengimazi kodwa angisakhumbuli ukuthi ungubani kodwa ngikholwa ukuthi ngabe umyeni wakho aka awusuye owesifazane osebenza umyeni wakhe usebenza kuleyo 777 noma i711 noma into efana naleyo ezansi enyu bani unkosikazi akani kunjalo manje kade ulapha futhi uza enkonzweni Roy ngabe yilowo esaya kuye ngelinyilanga ngabe yilowo ngabe yilowo ophezulu entabeni na uthini udadewabo kwaunguye lowo kanjalo niyabo ngiyakhumbula uRoy nami sasishayela sihambisana futhi waliphatha lelo gama nenkosi yangithumela phezulu lapho futhi yamphilisa wesifazane khona manje yebo mnumzane futhi nje ngikhumbulile manje kodwa ukwazi ukuthi yini engalungile kuwe anginalwazi uyakwazi lokho kodwa uma inkosi Jesu engamtshela into ethize ayenzile noma uma mhlawumbe enenkathazo ethize kwezizimali Mhlawumbe yena nomyeni wakhe ungene enkathazweni ethize mhlawumbe yena nabantwana bakhe mhlawumbe omunye wabantwana bakhe uma enabantwana angazi kodwa uma enabo mhlawumbe abanye abantwana bakhe bagijima phandle mhlawumbe umi lapha ukwazi into ethize ngalokho angazi anginandlela yokwazi ngeke nganitshela kodwa uyazi niyabo ngakho niyabona na yalelani manje kubambisiseni lokhu ngempela angikaze ngikusho lokhu ezithameleni ngaphambili kodwa ngizwe ngiholeleka ukuba ngikusho manje yini izwi na ngumcabango ozwakalisiweyo manje ngingawuzwakalisa kanjani umcabango wakhe noma ngingezwakalisa kanjani kuye ukuthi umcabango wakhe uyini na Uzofanele kube ngomunye womcabango owethulwayo futhi angeke akwenze. Ngakho ngifanele ngizwakalise umcabango wakhe. Futhi uma kuqinisile, uma kungumcabango kaNkulunkulu uzoba ngoqinisile. Uma kungesiwo umcabango kaNkulunkulu khona ke awuzukuba ngoqinisileyo. Yena uzokwazi wena uzokwazi bonke bazokwazi. Niyabo akukho ndlela nje yokubuzungeza kuphakathi kokuthi kuzoba uNkulunkulu noma hayi uNkulunkulu. Musa wakhe wenele manje kholwani manje wonke umuntu. Futhi bangaka ozokholwa na. Awu mhlawumbe anikaze niubone umunye wemihlangano yami ngaphambili kodwa nizokholwa uma uNkulunkulu ekwenza lokho na. Bese kuthi ke nina enithexekelele lapho manje nina eningeke nibe semgqeni womkhuleko nina khulekani nani niyabo. Noma ngisho uma niza emgqeni womkhuleko go angkathala ukuthi ungubani khuleka nje
Lord Jesus now I've took lots of
Wo Jesu manje ngithatha isikhathi esiningi kodwa inkonzo yakho Nkosi futhi ngenze konke lokho ngokumuntu engingakwenza kodwa wena uNkulunkulu manje konke okusele kusezandleni zakho baba Akwazeke ukuthi wena uNkulunkulu nezi lakho liqinisile Fakazisa izwi lakho Nkosi lalolu suku lokubhina lapho indodana yomuntu izokwembulwa Yazazisa kanjani yona uqobo na yayizwi Yini izwi na lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo yayibona imicabango yabo
Peter
Yatshela uPhethu Philip uNathanayeli owesifazane emthonjeni bonke abanye lapho ukuthi kwakuthi uma befika wazi intombazane encane ukuthi yayilele ingafili. Ngiyakholeka uNkulunkulu ukuthi uzosebenzisa amathabernakele ethu athobekile namhlanje alendi yasemhlabeni ukuze uzazise wena uqobo ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Now to heal I cannot, you know.
Manje kuphilisa ngiyekwazi, niyakwazi lokho. Yini isiphiwo mfowethu Branham, into oyithathayo naqhabo, into owaziyo ukuthi wena udeda kanjani endleleni, niyabo. Inqobo nje uma uselapho soze kwasebenza. William Branham uyisithi sikhulu kunazo zonke enginazo, niyabo. Kodwa uma ngimdedisa endleleni, niyabo, khona-ke uJesu Kristu angawusebenzisa umzimba, niyabo. Niyabo, manje ngiza kulowo wesifazane manje ini manje ake lisho uma begula. Nathi nenekazi lapha elinesitho salo sibekwe phezu kwe situlo. Manje uma uJesu ubelapha futhi ehle afike abeke izandla zakhe phezu kwalowo wesifazane, leso sitho besizophila. Akukho kungabaza ngalokho. Kodwa niyabo, sizidalo ezingabantu nezandla ezingcolile, izandla zakhe singcwele. UNkulunkulu wamqinisekisa, wayeyizwi. Niyakukholwa lokho na? Impela. Wayengenakungabazwa, bezobeka izandla zakhe phezu kwakhe athi, ndodakazi, phila, futhi bezophila. Kodwa manje-ke wasiyalela ukuba senze into efanayo, ngicabanga ukuthi ukukhombe ngokucacileyo. Manje ukuba-ke ubezonginika umbono futhi atshele lona wesifazane into ethize ukuba ayenze na, lokho awu, ngiyakholwa-ke uma ngibeke izandla zami phezu kwakhe bezophila. Niyakukholwa lokho na? Kodwa ukuba-ke ubenganikezanga umbono na, ubuzokwenze njani umbono na? Kuphela unginika ukukholwa. Udlulisa ukukholwa kwami amandla kaNkulunkulu angabonwayo, niyabo. Manje uma nina nonke nifa ngawo lo mzuzu, ubungeke ububone ubuwena busuka emzimbeni wakho. Onke amandla engqondo yakho, konke oyikho bekuzosuka, kodwa ubungeke ukubone kuhamba, niyabo. Bekuyoba amandla angenza nginyakazise izandla zami, lawo ngamandla akusiwa na? Amandla angangenza ngicabange, amandla angenza ngishumayele, amandla angenza ngiphile, ngenze. Lawo mandla afanayo angafaka umfutho lomzimba abengasuka kuwo, futhi ubungeke uwabone amandla esuka. Ungamandla angabonwayo, kunjalo nokukholwa. Niyawugeji lokhu, ukukholwa. NoJesu wathi bayobeka izandla phezu kwamagulayo. Manje niyabo, uma ngihambile ngase ngiba nombono, ngase ngibeka izandla phezu kwakhe, ngikholwa ukuthi uzophila, ngoba ngibonile umbono. Ukwethemba kwami kusembonweni. Kodwa kuthiwani-ke ngezwi na? Beka izandla phezu kwakhe nokukholwa okufanayo. Umbono unikezwa kuphela ukufaka umfutho ukukholwa kwami nokukholwa kwakho. Ukukholwa okufanayo ngaphandle kombono kuyosebenza okufanayo nje. Abanye abantu banikwa ukukholwa okukhulu, abanye abanalo lolo hlobo lokukholwa. Banikwa umbono okubanika lokho kukholwa, niyabo. Manje niyabo, bekuyobe kusalokhu kuyizandla ezifanayo ezingcolile, kube ngumuntu ofanayo, kodwa nje ukubeka izandla phezu kwakhe. Manje umoya ongcwele mawuqinise ubukhona bawo, uqinise izwi alithembise. Manje ngiyalikhohlwa igama lakho ukuthi ubungubani. Ungubani igama lakho manje na? Egan. Awu, ubengangitshela uma ubefuna, niyabo. Kodwa ngisho lokho nje ukuthi ngiyazi ukuthi ngiyakwazi. Manje woza khona lapha nje umzuzu nje usondele kakhudlwana. Kukhona abantu abemi lapho bekhuleka, niyabo. Lokho manje Nkosikazi Egan, uma ngiyinceku kaKristu futhi ngishumayele izwi engikholwa ukuthi liqiniso, yakukholwa lokho na? Ukholwa. Manje uma unesidingo sento ethize, bekungeke ngakunika yona ngoba anginayo ukuba nginike, ngaphandle uma mhlawumbe kuyimali encane noma okuthize, noma uma bengingahamba ngiyokhuluma nomyeni wakho noma abantwana noma abathandekayo noma into ethize bengingakwenza. Kodwa uma kudinga ukuphiliswa, bekingeke ngakunika lokho sekuvele kuthengiwe. Kodwa ngesiphiwo ngingakwenza uqonde uma unokukholwa ukuthi lokho sekuvele kuthengiwe, ngoba lo owakuthengayo, lo okunguye kuphela obungaba nokukholwa kuye, indodana kaNkulunkulu. Umthengi umi lapha, niyabo. Kunjalo na, umthengi ulapha. Manje uyangazi njengomfowenu umfundisi, nami ngikwazi njengodadewethu, simazi yena njengoNkulunkulu. manje uma lowo muntu ongenakubona ngesiphiwo enginaso ukwenza mina ngidede endleleni angangitshela akutshele ngami izindebe zami yabo manje uma ngikhuleka uNkulunkulu kangiboni uzwa nje iphimbo lami ngegazi likaJesu yabo angiboni uzwa iphimbo lami ngelo gazi lapho lingukuba limele lokho engicelayo yabo khona ke uzwa iphimbo lami kodwa ubona kuphela igazi Niyabo angiboni ngakho ngeke ngangcola uma ngingaphansi kwegazi igazi liyahlanza niyabo yena uyibhampa phakathi kwami noNkulunkulu futhi wethembisa celani kubaba noma yini ngolwenza niyakho lokho ukuthi kuqinisile na manje uma wonke umuntu kubuya sengathi ningakubona lokho okwenzekayo na ukani ngena lapha niyabo ukukhanya umbala ophuzi uhamba ujikeleza lo manje ubengeke akufihla uma ubengadingeka qhabu qhabu ulapha ngemiphumela yento ethize eyenzeke kuwe ubone pneumonia futhi kade usesibhedlela kade uphansi kwetende le-oxygen futhi ukuliswa imiphumela yayo uzophila uJesu Kristu uzokuphilisa uyabo futhi uphilise kubeka ukukholwa dade wethu again ngizobeka izandla zami phezu kwakho egameni likaJesu uNkulunkulu akubusise dade wethu kubeka jabula manje ungakungabazi akushilo sawubona dade wethu angikholwa ukuthi ngiyakwazi sizihambe manje nango wesifazane engingamazi angikwazi anginandlela yokukwazi kodwa uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu angembula kimi ngezwi lakhe uyabo ngoba wawethembisa uyakholwa ukuthi angangitshela okuthize ngawe na nalokho ungakwenza ukwemukele kanjalo kunjalo yini kwazi ukuthi akuzukuba yini umfoweni kuzoba nguye umsindisi wakho uyakukholwa lokho na uzalindela ukuhlinzwa utsheliwe ukuthi uzofanele ukuba uhlinzwe Uyakholwa ukuthi angitshela ukuthi uhlinzwa kungokwani na? Kusesiswini nasezibilini kunjalo impela. Ufuna ukuphunyuka kukho. Uyakholwa manje ngalo moya olapha umoya kaKristu osezimweze yonke indawo futhi umi phezu kwami. Uyazi kukhona into edingeke ikutshele ngoba mina angikwazi. Uyakholwa ngokubekwa izandla okungedlulisela ukukholwa engikholelwa kukho nawe nokukholwa kwakho naphambi kaNkulunkulu ubaba wethu. Uzophiliswa manje ke inkosi Jesu ngiyayihlonipha imiyalelo yakho ngenkathi uthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo mabebeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda utade wethu makaphile ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu amen ubeka uye ekhaya ukhohlwe nje ngakho uyabo ubeka ukukholwa ngenhliziyo yakho yonke sawubona ngisho lokho ukuba nje ngixhumane nomoya wakho lenekazi njengoba kwenza uJesu nje emthonjeni futhi ngiphuzise manje ngiyakholwa angikholwa ukuthi ngawe ngakubona ngikholwa ukuthi uzihambe kimi kunjalo na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ukuze izejamele isibone angilazi nenekazi
this is genuine healing
Lokhu ngukhuliso kwangokoqobo ngokukholwa kwangokoqobo umbhalo wangokoqobo yizwi likaNkulunkulu elimsulwa libonakaliswa futhi lafakazisa ukuthi akafile uphila kuze kube phakade nalokholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza naleli kholwa lizobeka izandla phezu kwabagulayo futhi bazosinda oh ningakungabaza kanjani na niyabo manje wayazi ukuthi ngubani oyosinda nongayi kusinda mina angazi lokho kukuye kodwa manje uma leli nenekazi lesihambi angilazi angaze ngilibone empilweni yami lengowesifazane osemusha liselincane kakhulu kunami kodwa angikaze ngilibone futhi lilapha ngenye inhloso Uyakholwa ukuthi lezi zinto engizifundisile eBhayibhelini nenekazi ziqinise na uyakholwa ukuthi ziqinise futhi uyalemukela hayi ngoba ngilishilo ngoba uNkulunkulu walisho na uyakholwa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina lapho indodana yomuntu yayizobonakaliswa khona na lokho kuyoba yilo lonke izwe liqoqiwe kusukela kuLuther uWesley iBaptist lakho konke lokho nePentecostal lonke liqoqiwe liye esabulweni salokho konke obekuyikho singelosi yesikhombisa yayizovula imfihlakalo yoPaul wesithupha konke ngokokuba kuqoqelwe endodaneni yomuntu ukugcwala kwayo kwesikhathi sekufike ekugcwaleni kwezwi layo kubonakalisa ukugcwala komzimba wayo Lelo izwi ke lelo izwi elikhulunyiwe libonakaliswa ngezwi lembula izwi manje uma uNkulunkulu engangitshela ukuthi inkathazo yakho ziyini iyini njalo wakwenza wazi konke ngawe futhi uma engakwembula ubukeka njengomuntu ophile kahle kodwa uma engembula kimi uzokwazi noma ngabe kuyiqiniso noma kusilo uzokwemukelana manje ngibuke ngo usobala ufake izibuko wadingeka ukuba uzifake lokho ngempela akusikhona okuzele lapha ngiyakwazi ukubona lokho ubuyele emumva ngo yabo
you're here because a blood clot
manje ulapha ngoba ihlule yabo yabo uyakhola ukuthi angangitshela ukuthi akuphi na imilenze yakho uyakukhola lokho ukuthi uNkulunkulu enza lokho na uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela okuningi ngawe na eh kulungile ukuthi usihambe futhi nje ngikhulume kuwe umzuzu
you believe he can tell me where you're from
uyakhola ukuthi angakwenza uyakhola ukuthi angangitshela ukuthi ungowapi na ungowasegeri eIndiana uyakhola ukuthi angitshela ukuthi ungubayina osikazi Ogden iqiniso lelo
now you go back home and get well in the name of Jesus Christ
manje buyela ekhaya futhi uphile egameni lika Jesu Christ sawubona sizihambe omunye komunye futhi angikwazi uyabo kodwa uyakholwa ukuthi inkosi uJesu angayembula kimi inkathazo yakho na uyakwazi ngiyabonga dadhe lokho kuhle kakhulu kulungile ngokuthi uyakwazi lokho manje ke lelo qhubu elisibhono lizoba kahle futhi une nesimila eceleni kuwe kunjalo akunjalo na ufuna ngikutshele ukuthi lingakuliphi icala na lingaseqaleni elingakwesokudla kunjalo impela manje hamba ngendlela yakho futhi ukukholwe futhi uzophila
you believe absolutely it's the truth
uyakholwa na ngokoqobo iqiniso
uyakholwa
ukuthi indodana kaNkulunkulu indodana yomuntu yehlile eminyakeni njengoba yethembisa na kodwa nje uyakholwa ukuthi izwe lisesimweni sesisodoma selilungele ukuba libhujiswe ngumlilo njengoba lalinjalo isodoma na abasesodoma babengabezizwe khumbulani kodwa ezansi phakathi lapho esodoma kwakunabanye abantu abalungileyo uNkulunkulu wathumela isithunywa ukuba sibabizele ngaphandle abanye babo bayeza abanye abazange iningi labo lahlala phakathi kodwa kwakukhona iqembu lihlezi phezulu entabeni u-Abrahama futhi kwakukhona isithunywa eseza kuye ukuthi kwakuzokwenzekani wayengezukuba kukho empeleni kodwa-ke izwe likuleso simo esifanayo namhlanje noJesu Kristu indodana kaNkulunkulu indodana yomuntu indodana kaDavide futhi ifikela ukuzozibonakalisa yona uqobo bengiqaphela nje into ethize yenzeka kwesifazane ulapho ngasizathu esikhulu akezile lapha ngokugula niyazi ukuthi ufuna ukungicelani na ukubeka izandla phezu kwakhe uzokwemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele niyabo niyabo akunjalo na phakamisa isandla sakho uma lokho kuqinisile niyabo niyabo unento enkulu baba wasezulwini othandekayo yipha lo mntwana wakho isifiso senhliziyo yakhe wangathi angimukela umbhaphathizo kamoya ongcwele ngakho uzomemukela amen uzomemukela uNkulunkulu akubusise
You believe? How about you out there? Do you believe too?
Yes. Yakhola na utheni ngawe yakhola lapho. Yakhola futhi na uma ukholo konke kungenze. Bukeko uqotho ngempela ngalokho uyakholwa ukuthi lelo hlule lingasuka nalo na uhlezi khona lapho ugqoke iyembe elibukeka lihlaza tjani.
Raise up your hand if you believe it will.
Wamisa isandla sakho uma ukholwa ukuthi lizosuka lizosuka angikaze ngiyibone indoda empilweni yami ngokuphelele isihambi uqobo kimi angikaze ngiyibone
You believe it? You rest your audience? How don't you see it's got to be him?
Yakukholwa nonke nina abanye zethameli na manje aniboni kuzofanele kube yiyo na umdlavuza usiyo into embi kuNkulunkulu ukuba awuphilise angawuphilisa angeke na
You believe he will? Right,
I go to receive it in the name of Jesus Christ. Just believe with all your heart. Yakhola ukuthi uzophilisa na kulungile manje ke hamba ukwemukele egameni lika Jesu Christ. Ukholwa nje ngenhliziyo yakho yonke. Hi, Tandwa. Uyazi uJesu wakhitha igazi lakhe ukuze igazi lakho libe kahle. Yakukhona lokho na. uNkulunkulu othandekayo ngiyambusisa lo mntwana. Futhi kwangathi angaba nokwethekelwa kwegazi eCalvary.
Take all the sugar away, Lord. Let her be well in Jesus' name.
Susa wonke ushukela Nkosi futhi mvumele kuba aphile egameni lika Jesu uNkulunkulu akubusise.
How you do?
Ubona uyakhola ukuthi angaliphilisa lelo qolo futhi alenze lisinde na. Kulungile hamba ukukholwe yiba nokukholwa. Asibeke izandla nje phezu kwakho ngakho ucele uNkulunkulu akubusise mfowethu. Uyakholwa na? Wenza ukudla ukuba kudliwe, wenza isisu ukuba sikugaye. Futhi uma kuba khona okungalungile kuleso sisu, ungumphilisi waso, uyakukholwa lokho na? Kulungile ilokho kuphela ofanele ukwazi. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngokuthi bunento efanayo, qhubeka nje futhi ukholwe ngenhliziyo yakho yonke futhi.
It's okay. Bring the lady
up. Kulungile lilethe nenekazi.
How do you do? Pretty little girl.
Sawubona intombazane encane enhle isencane kakhulu kuba ibe nesifo sabesifazane. Yakhole ukuthi uJesu uzokuphilisa kulokho na. uNkulunkulu othandekayo le ntombazane encane ngiyasiqalekisa lesi sitha usesebukhoneni bukaJesu Kristu kwangathi singasuka kuyo kwangathi ingaphila egameni likaJesu. Amen. Busiso.
You believe? Now, dark shadow moves up.
Uyakhola na manje ithunzi elimnyama lenyuka ukufa. Umdlavuza usi uNkulunkulu angawuphilisa umdlavuza futhi awusindise. Uyakukholwa lokho ngenhliziyo yakho yonke na? Uyakholwa ukuthi uzokusindisa kuwona egameni likaJesu Kristu. Ngiyayiqalekisa le nto eqalekisiwe phansi kwalezo zinhlanzi eziphambene kwangathi isiphambano sikaKristu singayisusa yenze ihambe egameni likaJesu. Ngangabazi hamba khola ngenhliziyo yakho yonke. Amen. Uma ukhola konke kungenzeka. Sawubona. Usobala isifo sakho sokuqaqamba kwamathambo sizohamba futhi uzophila uma ukholwa. Uyakholwa ukuthi uzoba njalo ukuze ubuye uhamba-hambe futhi ube kahle na. Inkosi imbusise lo dade othandekayo futhi mphilise egameni likaJesu Kristu. Hamba ukholo ngenhliziyo yakho yonke. Ngiyakholwa ukuthi yonke into efanayo ingenzeka kuwe na. Awu ngikholwa ukuthi yenzekile. Uma ukholo ukuthi usiphilisiwe khona manje, ngikholwa ukuthi sekusukile kuwe qobo lwami.
In the name of Jesus Christ, that our brother go to be normally and well for the glory of God.
Ikameli kaJesu Kristu mfowethu makahambe futhi aphile ngowejwayelekile futhi asinde ngenkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Ukuphineni kwenzeka. Wena ohlezi lapho ukhala uyakholwa ukuthi labo omungozima bazosuka kuwe na. Bahlala khona lapha kwaze kwaba nguhafu wehora lokugcina. Ubukeka kanjalo khona ngaphambi kwami umi ngakuyo impela le ndoda. Kanti ukholwa ukholwanga na? Ukholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi ungabuyela emumva ezansi uye eTexas futhi usinde. Angazi ngimbono wesilisa empilweni yami. Uyakholwa ukuthi leqolo elincane lizosinda futhi uzolungela ukuphiliswa na? Nkosi Jesu thinta into encane futhi uyiphilise egameni likaJesu Kristu. Amen. Ukholwa ngenhliziyo yakho yonke. Manje lowo moya uyasondela usukuyo yonke indlu. Kulukhona kusho ukuthi ngabe lokho uqhamukephi ukwethuka. Ake nginikhombise into ethize. Bangako nokwethuka khona lapho phakamisa isandla sakho. Niyabuka ulukhono kusho ukuthi ikuphi okuyikhona khona, kodwa uNkulunkulu wazi konke ngakho. Zonke izifiso zakho uzame konke kanzima ukunqoba izinto eziningi empilweni uzama ukuziyeka futhi ufuna ukukhonza uNkulunkulu ngakho konke okuphakathi kuwe ngoba sengathi bekuhlala njalo kuyinto ekuhlehlisayo uyakholwa ukuthi kuzokwenzeka khona manje kulokhu kusa uzokhululwa kule zinto na uzokukholwa na baba wethu wasezulwini ukuze laba abanye babone ukuthi wena unguKristu bethanda kaNkulunkulu bese nesifazo thanda omi lapha baba mthulise sonke siyazi ukuthi uphethwe yini inkosi futhi sikhulekela ukuthi uzomphilisa njengoba ngibeka izandla zami phezu kwakhe ngakho konke ukukholwa nami futhi nginokuhlaselwa khona manje ukhandleka usathane kusetshenziwe kwaze kweqa ukuguliswa imizwa kuba kubi miyeke usathane ngibeka izandla zami phezu kwakhe ngakho konke ukukholwa enginakho miyeke egameni likaJesu hamba umkholo ilokho obufuna ngikwenze angikwazi isihambi kimi elokhobo elisibhono uma uzokholwa lizophila futhi enye into unesifo sokuqaqamba kwamathambo uma ukholwa uzophila inkathazo yakho yeqolo isisukile kuwe hamba ukholwa uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na lapho lokho bangaki ngabe yibo bonke labo emqeni na ngabe basekhona abanye abaningi bomugqa na nonke edlulani khona ngapho ukuze ngibeke izandla phezulu kwabagulayo sikhothamisa amakhanda ethu umzuzu nje sekusemva kwelokuqala ngqo uNkulunkulu othandekayo ngibeka izandla phezulu kwadadewethu uJobo lukaMoya Ongcwele luselapha mphilise egameni likaJesu Baba wasezulwini othandekayo ngibeka izandla phezu komfowethu lokholo Oh awukhulekelwanga mfowethu na mfowethu uyazi ukuthi wenza yena ungumzingeli omdala wezinyamazane amadiye washi wayenesibhamu wayehlala njalo ezingela izinyamazane amadiye ngaso futhi wayesemdala kakhulu manje ukuba ahambe ayozingela wayefuna ukuletha isibhamu angiphe sona Amen. Asithi ayibonge Nkosi.
I love you.
Uma ukhohlwa umbuzo wakho omncane, ubeke phezulu uma ungawutholi namhlanje, ulethe ngolwesithathu noma ngesonto.
First love me. And
Beku yini nonke emqeni umkhuleko umugqa umkhuleko na Tabangani ukuthi mnandi kanjani kithi manje
Just think He
Tabangani nje uyalifakazisa izwi lakhe nyabo
I see
Manje niyabo ukuba bengingaphilisa bekuze kwehluka niyabo kodwa nguye osevele ekwenzile niyabo
Ngakho
nje uyabufakazisa ubukhona bakhe lapha nginguye owayefile futhi sengiyaphila kuze kube phakade Akungekho umuntu owake wafana naye wayengumuntu ngakho konke kuye uqobo wayenguNkulunkulu niyabo Ongakaze kube khona umuntu owaphila njengoba aphila Ongakaze kube khona umuntu ozalwa njengoba azalo, ongakaze kube khona umuntu owayengenza lokho njengoba enza. Ongakaze kube khona umuntu owafa njengoba afa. Ongakaze kube khona umuntu ovuka ngoba afileyo njengoba enza. Oh wena uthi awume kancane mfowethu Branham abanye bavuso bafileyo ya kodwa baphinde bafa kodwa uphila kuze kube phakade niyabo ukaze kube khona umuntu owavuka njengoba enza wavuka kubafileyo kuze kube phakade Asimculele nje manje.
Oh, I love him. I love him. Because he first loved me. And purchased my salvation. On now breathe.
Asikhothamisa amakhanda ethu nje Nkosi Jesu. Ngiyabathanda laba bantu futhi nje ngiyababamba Nkosi bekungesiyo inhloso yami ukwenza lokhu. Kodwa lapha abaningi babo benabantwana abancane belindile balambile abaqondi. Kodwa bahlezi nje khona lapha ngoba bayazi ukuthi umuntu angephile kuphela ngezwi likaNkulunkulu. Bese kuthi-ke uma izwi likhulunywa bese-ke laziswa, libonakaliswe, lifakaziswe, khona-ke bayazi kungaba nguwe kuphela. Ngikhulekela ngamunye babusise Baba. Kwangathi bangaphila kahle futhi baqine benzele uhambo olusihlalele ngaphambili. Babusise iviki lonke futhi uma kuba intando yakho kanjalo Nkosi kuba sikwazi ukuhlangana lapha futhi ngesonto elizayo nesabathu elizayo ukuba beze lapha futhi bakhonze. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobaqinisa. Abanye babo bangahle bangezi, abanye bazodingeka baye emakhaya abo ezingxenyeni ezehlukene zezwe mhlawumbe ngaphesheya kolwandle noma baphume ezifundazweni. Sikhulekela ukuthi uzoba nabo futhi ubasize. Kwangathi singahlangana ezinyaweni zikaJesu ngolunye usuku siphe khona Baba. Sisize manje njengoba sithandana futhi sikholwa kuwe futhi sethemba ukuthi ngolunye usuku ukuthi sibophe sibopha izinhliziyo zethu ndawonye manje kuyoba intambo yaphakade asihlale kulowo muzi ongunxande kulo lonke iphakade egameni likaJesu. Amen. Kulungile.
Take the name of Jesus with you. A child now shake hands with one another. Oh, it
manje kaulanani phendukani bese ukaulana nomunye uthi ngiyajabula ukuba lapha nawe kulokhu ukusa.
Everywhere you go, precious name. Oh, how
uNkulunkulu anibusise.
Oh, power and joy of heaven, precious name, oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven. Now, listen to this now.
Now, sing it straight.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare.
Manje lalisisani.
When temptations around you gather, what
when
do you
know?
Breathe that holy name in prayer. Precious name, precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven, precious name.